Sanibona nekuseni ke jabule kakhulu ukuba lapha futhi kuloko kusenkonzweni inkosi simo sezulu esibi ngaphandle kodwa wo kuhle impela ngaphakathi lezi sikhathi esisodwa esingasho ngaso ukuthi kuhle ukuba ngaphakathi ngibuka ngaphandle akunjalo na ukuba ngaphandle ngibuka ngaphakathi sibe nokuphumula kuhle izolo ebusuku futhi ngizizwa ngingcono kakhulu kulophukuza futhi sibe nesikhathi esimangalisayo izolo ebusuku asibanga nasona isikhathi esimnandi nje kakhulu futhi ngiyakuthakasela lokho sibe inkonzo ibukeke kwangathi yileyo eyayikade isezansi report cishe impela nje ukuqhubeka kokulandelayo kokamoya kuqhubekela phambili ngakho ke sijabule kakhulu futhi sibonga kakhulu kuNkulunkulu ngokulunga kwakhe nesihawu nangokwenu nina abantu eninikela umoya wenu kuye ngokubambisana ukuze asihole futhi asiqondise yabo uma unezijamele ezicasukayo umoya ongcwele ngeke ngisho ayimbule kufanele ube nokuthile ukusebenza ndawonye babe sendaweni yinye futhi bemqondo munye waseke kufika umsindo ovele ezulwini uvunguza yabo kodwa uma uneya kunendaba ukuthi ngingakhuleka kangakanani futhi ngilale ubusuku nemini ngidadesha futhi ngikhuleka phambi kwenkosi ngihamba phansi lapha mhlawumbe ugcobula kimi ngihambe nginyukele lapha futhi ngizwe lokho kucasuka ndiyabo uvele nje kuyamdabukisa khona lapho nje angeke embule lutho kodwa uma uhamba wehlele lapha ngaphansi ikocobo futhi uzwe izithameli zakho zingaphansi kocobo kulapho la umoya ongcwelo aqala ukusebenza khona ke futhi uqala ukuhamba nokusenzela izinto ezinkulu ngakho ke yabo angikakakhulumi nomiluso kwamanje mayelana ngizwe ukholo kuphela ngabe nje sengigijima ngangena futhi ngabona bona lokho abe usekuhlelile okwalokhu kuza manje futhi nevel ngize kutshela ukuthini ngizoqala kuleli class elincane futhi uma ngiqeda ngehora leshumi nanye kulungile uthathe izintambo uqale ushumayele kunjani lokho na ngiyakholwa ogcobweni emuva lapha futhi ugcobo emuva lapha futhi umfoti nevili ubehlala njalo ezihambini lapha okungenzeka ukuthi bezingakazi zibe lapha phambilini ngingakusho ebusweni bakhe kodwa umuntu nomusa ubehlala enganeyo ndlela uhlala efunda ukuthi uphila lo mpalo ekhethana omunye nomunye uhlala ekuKristu futhi ehlala ekhetha futhi kusukela nje ngamazi ubehlala ngaleyo ndlela hayi ngoba ubelokhu lapha ejabulekela kodwa kusukela nje ngamazi futhi lokho sekube yiminyaka eminingi edlule ukuqala ngikhona ukuthi ngike ngikhumbule ngimbona umfoti nevili ukumazi ngaya ukuyomuzwa shumayela ngesinye isikhathi ezansi ebandleni le-Methodist yena ezansi e-Howard Park kweminingi eminyakeni eminingi eyadlula ubehlala ngiyacabanga iminyaka engamashumi amabili ngiyacabanga edlule noma ngaphezulu kusukela ngamazi waseke futhi wayeyi usebenzile futhi ngiyacabanga kuze kuba majezane ubehlala esebenzela lapho ehlathini nezinto enhla eHenryville lapho avela khona futhi wasebenzela ukuziphilisa ishumayela eceleni indlela nje engenza ngayo impilo yami nami kwaze kwaba majezane sabe sesiqala ukuphuma lapho esasingeke sisenza lutho elunge ngaphandle kwalokho ngakho ke ngiyajabula ngakho ngiyajabula ngobasi wethu omusha awujabuli wena futhi nevile na yebo mnumzane impela ngiyakuthanda yebo mnumzane ngenelisekile njengaye futhi manje ngikhona ukuthi bazoyeka amaclass kaSonto sikole yebo iclass labantwana bakaSonto sikole bazoliyeka ngenxa yokuthi igumbi likhishwe izindonga ezihlukanisayo ngakho ke nje ukhulula ibandla liye emuva ngo
Now tonight we're going to have
Manje kulobu busuku sizoba nomnyaka wokugcina omkhulu walokhu iLaodikeya futhi izolo ebusuku sithathe unyaka waseFiladelphia sase siza ngaphe kuqaleni konyaka waseLaodikeya nokukamanxa bese ke kuba yilezo zimfihlakalo ezinkulu uNkulunkulu aqala ukusembulela zona phakathi kwaleyo minyaka umnyango ovulekile nokuthi unamandla amancane ubambe izwi lami negama lami nazo zonke lezo zinto ezincane phakathi lapho ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani ngokumangalisayo wazenza zaba yilezo eziphathekayo kithi okungukuthi sibonga kakhulu kakhulu futhi ungekhohlwa uma kukhona leyo mayi eziphi izivakashi phakathi kwethu ezinabantu abagulayo sizobe umkhuleko wabagulayo ngesonto elizayo iviki kusukela namuhla futhi lokho kuzo uma inkosi ithanda futhi lokho kuzoba ngabe nihlala nikubona ukuthi ngithanda ukubeka lokho kanjani inkosi ithanda iBhayibheli lisho ukuba wenze lokho uma inkosi ithanda asikazi nokho akaze yangitshela ukuthi ngizobe ngilapha nokuthi ibandla lizobe lilapha futhi sonke sizoba lapha noma yini enye ngakho ke uma kuyintando yakhe sizoba lapha nebo uma kungesiye intando ndiyakhe kusobala singeke ngivotshene vile uzoqhubeka njalo akumemezele ekusakazeni kwakhe nabanye abehlukene ngiyacabanga mfowethu lapha nalabo abanokusakaza bese ke ningena kusenesikhathi kangangoba ningakwazi ngesolekuseni ngoba sibheke isixuku esihle lapha esizokhulekelwa futhi sifuna ukungena sizo hawo ake sibone ngihuma kunesixuku esikhulu njengalesi kuhlala bangcono okwedlula konke ukuba namakhadi okuleko ngoba baminyela kakhulu ndawonye wena nje omunye afuqa omunye nezinto ezifana naloko ngicabanga ukuthi uma nje sibe nakho ngendlela ehlelekile ukuze beze ngamunye ngamunye ukwenza kugcina ukudideka phansi phakathi kwabantu neyazi futhi futhi kwanake nje futhi awuthi ngeke ngisho ukuthi uze usukume kuze kubize ikhadi lakho hlala nje lapho ukhona uma ugula futhi uzizwa kabi futhi ngeke udingeke ume umuntu omude uma nje ikhadi lakho libizwa vele nje uze ukhuphuke uqhubeke futhi ukhulekele futhi ubuyele phansi futhi omunye akhuphuke kanjalo ngikuthanda kangcono kakhulu lokho ngivamise ukuba nabafana ukuthi babeke izihlalo ezithile umothile ezizwa kabi ngesikhathi besalindile babize abambalwa ngesikhathi babizwa kabi ngani babayekele nje babayekele balinde lapho esihleleni sabo kuze kube noma abahlale sihlaleni kuze kubizwe inombolo yabo kuze kube yilapho bekhulekela khona futhi ngiyakholelwa ekuphulukiseni kukaNkulunkulu ngenye yezimfundiso ezinkulu zeBhayibheli kodwa ukuphulukisa kukaNkulunkulu kunokuningi kukho kunokuphulukisa nje kukaNkulunkulu ukuphulukisa kukaNkulunkulu kusho kuphela ukuthi kunoNkulunkulu obuyayo futhi ukhuluma ngani ukuphulukisa kukaNkulunkulu na kuyisibambiso sovuko lwethu If there's no divine healing uma kungekho ukuphulukisa kukaNkulunkulu khona ke akukho vuko yebo futhi uma engekho umoya ongcwele manje ukusibhabhathiza akukho ukuphila kuphakade ezweni lizayo iBhayibheli lathi lesi sibambiso sensindiso yethu futhi niyazi ukuthi siyini sibambiso na siyideposit yabo uma wedla futhi ukhokhe ake sithi uthenge ipulazi bebefuna izinkulungwane eziyishumi zamadola ngalo futhi wakhokha izinkulungwane ezimbili leyo imali yesibambiso sakho bakubiza ngokuthi isibambiso sakho manje uma lo mpaphathizo kamoya ongcwele uyisibambiso kulokho kuzayo wo kuyoba yini lapho sesithola intengo egcwele na kuyoba inkazimulo manje kulokho kusi sizozama ukubopha inkosi ithanda izinye zalezo zinto phakathi kweminyaka ebandla lezikhona phakathi lapha kunokuthile ukungena khona inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane itsali intombi elele intombi ehlakaniphile kanye no ukubekwa uphawu kukamoya ongcwele ukubeka uphawu kwesilo zonke lezo zinto nje ngokuphela kwenyaka futhi yonke into iwela khona phakathi lapha endaweni eyodwa ukuze kuthi ngakho ke sifanele sibe nje nabo bonke ubusika ukukhipha lokhu kodwa thina ukuthola incwadi yesambulo sibone ukuthi kubuphana kanjani ndawonye nike naqaphela naye impucuko ihambe ngendlela efanayo nomzane Wood kuyi lokhu umuntu unemizwa yakhe efanayo unemizwa eyisithupha noma imizwa eyisihlanjalo njalo abe nayo kusukela kusukela ifike emhlabeni eminyakeni eyizinkulungwane ezisithupha ezidlule, kodwa khona lapha ekugcineni okuncenyenyana nje iminyaka eyikhulu lokugcina, hey, uyabuya emuva lapho ihamba kancane ngenkolezi kabe, kodwa kusukela kuleyo nkolezi kabe eminyakeni elikhulu edlule uhambe wasuka enkolezi izinkabi waya kwi-rocket ezindiza cishe amakhilomitha ezinkulungwane ezintathu namashumi amabili ngehora. Yileyo ndlela esiphakamise ngayo ijubane kusuka enqoleni izinkabi kuya kwi-rocket, futhi bheka sekube yiminyaka embalwa edlule ngani bengingasho ukuthi kungesiyo iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu edlule. Ngesikhathi ngangisengumfanyana lapha enhla e-Utica Park babe nomdala nokunofobizwa ngo-Elmer Frank owayehlala lapha, uthi ukuba ngummeli wohlobolo zomthetho ushade ininikazi elincane phezulu lapha emgwaqeni ubaba wami ayesebenzela lona noyise, igama lalo kwakungulasha. Futhi bona futhi waye ne uhlobo oluthile lwemoto, yayinesikwedlo siphumela ohlangothini lwayo, futhi uyigwedle kanje, futhi yayinegiya elilodwa kuphela, futhi wawunento enkulu eyinje loba yokuhutsha, futhi wawuyishaya kanjalo, futhi bathi leyo nto iyohamba ngesivinini esisabekayo samakhilomitha angamashumi amathathu ngehora. Manje uPapa waya ezanze futhi wathola isihlabathi phansi ngekalishi nokusiletha phezulu lapho, futhi wafaka basaka ukuze ayicindezele phansi kubone ukuthi empeleni ingahamba yini amakhilomitha angamashumi amathathu ngehora. Yabo, kodwa beyifanele ngabe niyibonile imigwaqo beyiyohamba nje icishe ishumi nesithupha iye ngale ndlela neshumi nane ukuya phansi naphezulu ngale ndlela. Yabo, ngakho-ke ukuhlanganisa ndawonye ulamakhilomitha angamashumi amathathu ngehora. Ngiyakhumbula sonke thina zinganyana umama wayesikeza sonke cishe abayizihlanu bethu khona-ke sasihlala kulolo thango ukuyizwa, sasiyizwa yize amakhilomitha kude ezansi lapha ibhonga wonke umuntu wayema, futhi bathathe amahashi abo bese ngiyaphuma ngemotwana encane futhi ngizibambe kanjeni, yazi leyo nto yiza nyuka ngomgwaqo, ye, kwakuyinto eyesabeka kakhulu. Futhi ngicabanga nje lokho kwakusemuva mina nganginiminyaka eyisikhombisa ubudala, nabo kanjani lokho kwakungo-1914, futhi ngiyacabanga nje ukuthi izinto ziye zashintsha kanjani kusukela ngaleso sikhathi, futhi yabo futhi sekuyiminyaka nje engamashumi amane edlule noma kuthile. Futhi bekusizani wayene minyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ukwenza konke lokho khona lapha, ngoba iBhayibheli lathi wayezokwenza ngaleyo ndlela izinsuku zokugcina babezogijima baye emuva naphambili, futhi ulwazi luzokwanda. Nikela cabanga kunahumi ngesikhathi ebona i-Outer Drive eChicago iminyaka eyizinkulungwane ezine edlule na, ngabe wathi ziyoshayisana ezindleleni zibanzi. Manje yingi bese bazweni yakudala lapho babene izitaladi zawo njengase-Oslo nasezindaweni ezihlukene, kulikhulu ukuba nendawo yokuhamba inkulu ngokwenele ukuthi inqola ingedlula emadolobheni abo, kodwa mhlawumbe ibanga lingaba ngakokusuka lapho uye kulolo donga zazibanzi kangako-ke izitaladi zabo, zibanzi ngokwenele ukuthi inqola yedlule esitaladini. Awu niyabo unahume wathi kwakuyizindlela ezibanzi, futhi wathi ziyogijima njengombani lezi zinqola, futhi ziyobonakala sengathi amathoshi lawo ngabalambu kuzo, futhi wathi ziyoshayisana enye nenye izingozi zezimoto. Lo mprofeti waphakama wabanga phezulu kwesikhathi wasebuka le phakathi lapho iminyaka ezinkulungwane ezine, futhi wabona lokho kuza, cabanga ngalokho ukuphumulela. Kodwa sesisesikhathini sokuphela bangani, kuyini nje futhi unjalo-ke nombhalo ngokuthi zonke lezi zinto ziyenzeka, yonke imibhalo ilele phakathi lapha kulesi isikhathi sokuphela khona lapha. Futhi ngacabanga kulokhu kusa uma uNkulunkulu engasisiza sizobopha lezi ezinye zalezi zinto ngaphakathi eziningi kangangoba singakwazi, bese kuthi-ke kulobu busuku kuba yilowo nyaka omkhulu kugcina webandla laseLaodikeya ukuthi liwuthola kanjani umlayezo walo, bese-ke liyaphula kundlela futhi ukuthi aliwunaka umbezo walo uqonde ngqo esimweni esilivivi uNkulunkulu awuhlanza awukhiphe emlonyeni wakhe neboka bake magama umenza gule esiswini sakhe ngisho nokuthi acabange ngawo ngizokuhlanza uphume emlonyeni wami washo manje nginemibhalo ethile ebhalwe phansi lapha engizothanda ukuthathela kuyo kulokhu kusa kodwa angazi noma bekungaba nzima kakhulu yini kithi okomzuzwana nje ukusukumela izwi lomkhuleko. Baba wethu sezulile nomusa njengoba siza futhi kulokhu kusa ngalolu suku lesabatha futhi ngaphandle izimvula seziqale ukufafaza phansi nomoya obanda mpo njengeqo ohushuzayo kodwa sithokoze kakhulu ukuthi sinophahla ngaphezu kwekhanda lethu namuhla ukuthi sinendawo encane futhi namanje isizwe lapho singeza khona futhi sikhonze uNkulunkulu noma ngayiphi lelo nembeza wethu esitshela ukuthi sikhonze ngayo futhi siyabona ezwini lakho ukuthi lokhu ngeke kudlale isikhathi eside ngakho-ke baba siyakhuleka ukuthi uzosigcoba ikakhulukazi namuhla ukuthi singathola okuhle kunakho konke kulokhu okukhonela thina ukuba sikuthole futhi silungele amahora asihlalele ngaphambili lapho singeke sikwazi ukwenza lokhu asazi ukuthi isikhathi eside kangakanani kungaba semavikini izinyanga noma iminyaka asazi kodwa ngesinye isikhathi singeke sikwazi ukwenza lokhu ngakho-ke siyakhuleka baba ukuthi uzosigcina ngaphansi kokuqondisa kwakho kukankulunkulu futhi kwangathi imicabango yethu ngaba phezu kwakho nemivinzo yenhliziyo yethu yemukeleke phambi kobuso bakho wo nkosi sithethelela izono zethu sicela lokho lapho sisazivuma kuwe ukuthi sonile futhi sonile kule ndlela futhi asifanele ukubizwa ngokuthi singabakho kuphela senze sibe izisebenzi zakho eziqashiwe nkosi futhi sizovuma ukwenza noma yini ositshela ukuthi siyenze noma yimuphi umsebenzi obekwe phezu kwethu sizimisele ukuwenza semukele kuphela singene embusweni wakho nkosi ukuthi singasebenza kulokhu ihora elikhulu lesabekayo elibheke umhlaba sibuzise manje ngobukhona bakho sifundise ngomoya wakho ngcwele futhi uthole inkazimulo ngobukhona bethu lapha ndawonye ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Manje ngizothanda ukuqala ngizothanda ukwazisa bonke babangani bami ophakathi lapha ebengilokhu ngibaqaphela ngalapha kulokhu kusa kunzima lapha ngesikhathi sasebusuku ukukhanyisa kwethu kusemuva ngemuva phakathi kulezo zindawo phansi ezilengayo futhi akubabonisa abantu futhi kuba nzima ukubona kude kuleli pulpiti ebusuku lapha futhi kusesikhathini sase mini futhi ngibona abaningi babangani bethu bangaphandle abavela ezingxenyeni ezehlukahlukene zezwe ukuthi ngingababona kangcono namuhla kunebe ngingakwenza esikhathini sasebusuku futhi kuzoba kuningi kakhulu kuzama ukubabiza bonke kodwa ngifuna nazi ukuthi ngiyanithakasela impela futhi emva kwakho konke lokhu kusiko kunzima nokunyenokunye njengoba ngifanele ngenze emibhalweni ukwenza ukuveza iqiniso hhayi lokho ebengifuna ukukwenza kodwa lokho uNkulunkulu akulobe lapha kuba kwenze nabo futhi-ke yilokho-ke futhi nokho ngibona abaningi babazalwane bami abangamalunga ezinhlangano nokunjalo kanjalo abahleli khona lapha nami nokho ngakho-ke ngiyanithakasela kakhulu kakhulu impela nina uNkulunkulu ahlale njalo nibusisa futhi yanisize ngumkhuleko wami. Futhi manje yebo mfowethu ngiyabonga mfowethu Striker ngiyabonga mfowethu Striker ngiyabonga mfuthi Striker ngiyabonga bandla lokho kungaba kuhle kakhulu ukuthi nisho lokho ngiyakuthakasela kakhulu lokho ngokuphakela omunye besho izolo busuku mayelana ngikhola ukuthi bekungumfuthi Fred ongibizile ngenyuka futhi washo mayelana nombono noma iphupho omunye umfowethu abe nalo alishilo ngaphambi nje kokuba ahambe izolo busuku obone ukugoba komhlaba nefu elimnyama legenqeka ngemuva ngiyazi ukuthi ulandelana nami kodwa lokho kuphela nje yena ngeke akwazi ukukwenza aze uNkulunkulu aqede futhi khona-ke ngingizikhathi isikhathi sami sokuthi ngihambe khona ke ngaleso sikhathi ngakho kodwa ngicabanga ngaleli ukungabi mkhulu neze khabo ngifuna ukuba njalo nebo kodwa ngicabanga ngamahubo okuphila izimpilo zabantu abakhulu zonke zesikhumbuze nebo lokho uPaul akwenza lokho uArenas akwenza lokho uLuther akwenza lokho uWesley akwenza noma lokho uMartin ongcwele akwenza nalokho abakwenza izimpilo zabantu abakhulu zonke ziyasikhumbuza ukuthi singenza izimpilo zethu zibe zinhle kakhulu ngokwehlukana kusishiya ngemuva amanyathelo ezihlabathini zesikhathi amanyathelo lawo mhlawumbe amanye asagwedla ulondlekazi olunzima lwempilo ngoba emva kokuba sengihambile niyabona futhi ngaya ngale omunye umfowethu oyedwa noshayise ngomkhumbi athathe enye yalezi zincwadi futhi ayifunde ekuboneni uyoba nesibindi futhi yilokho nje asithukume khona ke futhi senze ngenhliziyo nganoma yini ingxabano ngiyakuthanda lokho anikuthandi na ungafani nesimungulu izinkomo eziliswayo zifanele zeluselwe kukho kodwa yibani iqhawe engxabanweni ngiyakuthanda lokho manje futhi umncane uGeorge wayevame ukuba nalelo lithendayo ngakinalo kulenkonzo yomngcwabo wakhe sisebenzise ngangihlala futhi ngicaphune amahubo okuphila niyazi futhi wayehlala futhi yacaphune ukuwela umgoqo niyabo futhi nilizwile lelo inkanyezi kushona kwelanga nokuhlo futhi ukubizwa okukodwa okucacile kwami futhi kwangathi kungebe khona okulile emgoqweni lapho ngiphumela ulwandle nikuzwile isikhathi esiningi kukho konke ngaphandle kwakho kuhanjiswa nesikhathi sendawo izigugula zingahle zingithwale ngiye kude kodwa ngethemba kubona umshayeli wami wendiza ubuso nobuso lapho sengiwele umgoqo ngiqinisekile ukuthi wakwenza ngesikhathi ewela umgoqo futhi ngakho ke bese kuthi ke lami lithi ukwehlukana kusala emva kwami yathele izihlabathini zesikhathi ukuze abanye bebona bangalandela babe nesibindi futhi baqhubeke ngokuba ngolunyisuku olukhulu uJesu uzofika futhi yilokho esizokutatisha kulukhukusa konke kuzophela ngaleso sikhathi manje ngicabangile kulukhukusa ukuze singeke sikwazi kulemilayezo yebandla manje mhlawumbe uma inkosi ithanda amaduze nje ngingahle ngibe nolunye ucingocingo oluncane lwemihlangano phezu kwebandla leqiniso nelamanga yonke indlela kusukela kugenesise ngikuthathe ebhayibhelini lonke futhi sizolishanyela kusuka phansi kuyofika esambuleni omabili amabandla lokho nje azokwenza bese ke mhlawumbe ngelinyilanga uMartina uma inkosi ithanda siqede ukwakha ibandla ukuze nizoba nendawo elingana yokuhlala nizomangala ukuthi bangaki abashaye ucingo futhi basho kanjalo bayashayela nje badlula lapha futhi babona konke kugcwele ngakho ke bayaqhubeka nje nebo futhi ngakho ke ba sinendawo futhi mhlawumbe njenge ihlobo ngesikali sasihlobo uma kuyisimo sezulu esishisayo noma ukuthile lapha sithola khona lendawo yokuzivocavoca esikoleni siphakeme noma ukuthile kube kuhle sithathe incwadi yesambulo khona ke noma ukuthile noma incwadi ka Daniel esambulo bese siyibophela ndawonye ukuze sikwazi kuba nayo manje sikaze sibhekane nabantu abangamajuda amajuda aye manje njengoba ngishilo onyakeni umnyama ka 1500 ababusi endaweni yezenkolo bekatolika ngesikhathi babesungula bahlanganisa ibandla nohulumeni ndawonye lokho kwakungukwandulela iminyaka eyinkulungwane babecabanga ukuthi babeseminyakeni eyinkulungwane ngokuphelele ngoba ibandla laselemukele umbambeli walo lowo onjengokristu ukuthi ahlale esihlaleni sobukhosi futhi kwakuyolihlanganisa nebandla nezwe konke kwase kube kahle ukuthi iminyaka eyinkulungwane enkulu yaseqalile asekukhona lokho kodwa lelo yiphutha ngoba iminyaka eyinkulungwane angeke ifike angeke inikezwe ngaphandle kokufika kukaKristu uKristu ngenise isikhathi seminyaka eyinkulungwane indodana yempumelelo futhi uma ifika kodwa ke kuyoba neminyaka eyinkulungwane futhi uma sekuyiso kuzoba nohlwitho lwebandla elizokhuphuka bese kuba ngokubuya kukaKristu futhi kumbulani manje uma yini elandelayo esiyibhekile na ukuhlwithwa kwebandla manje ungaxubanisa uhlwitho lwebandla nesihlalo sobukhosi esimhlophe sokwehlulela ngoba uhlwitho lwebandla akukho okwehlulela niyabo usuhlangene nakho ezansi lapha kunjalo ngoba labo abaku Kristu bakhululekile kwahlulelweni. Jesus wathi oza amazwi ami futhi akhole nguye ongijimileyo nokuphila okuphakade futhi akasangene kwahlulelweni kodwa wedlulile kufini wangena ekuphileni. Sikwenze kanjani lokho na? Siza kuKristu futhi sibhaphathizelwe emzimbeni munye ngoba sikwena into yokuqala ishumi nambili. Umzimba munye sibhaphathizelwe emzimbeni kaJesu Kristu noNkulunkulu usevele wehlulele lowo mzimba. Ubengeke asimise kwahlulelweni futhi ngoba usevele wehlulele lowo mzimba. Futhi ngemvumo nangomusa kaKristu usingenisa kuyo qobo ngoba sikwena uqala ishumi mbili ngamoya munye sonke sibhaphathizelwe kulowo mzimba munye futhi sikhululekile kuzo zonke izihlulelo ngoba usevele umile kwahlulelweni. Oh, aninako yini ukubonga ngaye wasithathela izihlulelo akusekho kwehlulelo kodwa labo abalayo kungena kuye lowo mzimba umzimba ofiphele. Singena kanjani kuwona ngokuchawulana nakhabo ngencwadi lethe nakhabo ngolunye uhlobo oluthile lombhaphathizo wamanzi nakhabo ngamoya munye umoya ongcwele thina sonke sibhaphathizelwe kulowo mzimba. Manje khumbulani sizosebenzana nalokho kabanzi impela kwiphukusa kuphakathi kokuthi kulowo mzimba noma ungaphandle kwalowo mzimba akukho ukubama phakathi kuwo. Angekho umkristu omuhle kahle futhi kungukuthi nje ngumkristu noma usuye umkristu. Ayikho enyoni emhlophe emnyama, ayikho indoda edakiwe ingadakiwe, ungeke ube nayo kuphakathi kokuthi ngumKristu noma usuye umKristu, kuphakathi kokuthi nje ukuKristu noma awukho kuKristu. Manje lezi kungahle kubonakale kufundisa ngikude kakhulu nokuba ngomfundisi kodwa ukufundisa kuyasika leso isiphiwo esikhethekile emzimbeni kaKristu. Ukuqala kule baphostoli bese ke kuba abaprofeti bese kuba abafundisi nabavangeli abeluse izipho eziyisihlanu ezikhonjayo emzimbeni futhi ukufundisa ngesinye seziphiwo zikamoya. Manje ngifanele ngichume kulokho engikubona kulungile futhi ngizame ukukuletha kubantu futhi ngitadishe futhi ngihlanganise imibhalo ndawonye. Manje kodwa kukuKristu kuphela umzimba kaKristu ufanele ukuqondakala. Manje ezahlukweni zokuqala izintathu zesambulo ziphathelene nebandla abezizwe umJuda umTopiya iBhunu lonke ihlobo lwabantu emhlabeni luya kwabezizwe ukwenza lo mzimba. Nyamo mhlophe insundu yonke into isixheke sezimbali futhi lokho kunjalo ukuthi uNkulunkulu usibeka ialtare lakhe futhi lokho kwenziwa izizwe zonke izihlobo izilimi nabantu. Kodwa manje emva kokuba usishiye isahluko sesithathu iminyaka yebandla lapha uNkulunkulu uyabuya futhi uthatha amaJuda ibandla aliphinde libonakale kulowo nyaka ngamaJuda futhi uNkulunkulu akasebenzani namaJuda njengomuntu ngamunye usebenzana noIsrayeli njengesizwe ngaso sonke isikhathi njengesizwe. Wakuthola kanjalo-ke omunye umuntu ngelinye ilanga nginezincwadi letha eziningi kulokho inkolo ebhaseniwe engaphawula ngayo ngale ibhayibheli lathi ivezandlebe obizwa ngokuthi ngumntwana oyivezandlebe wayengeke akwazi ukungena ebandleni lenkosi izizukulwane eziyishumi okwakuzoba yiminyaka engamakhulu amane ukuthi lowo mntwana oyivezandlebe wayengeke angene ebandleni lenkosi. Kwakukubi kanjalo-ke lokho kupastor. Lowo wakungowesifazane owayevumela enye indoda ukuthi ihlale naye ukuze azale umntwana ukuthi lowo mntwana wayengopasteliwe hayi ngobaba wakhe kodwa ngenye indoda. Yabo futhi lokho kwakukubi kakhulu phambi kukaNkulunkulu. Wabiza izizukulwane eziyishumi ukuthi zike zikukhiphe lokho futhi phambi kukaNkulunkulu. Kodwa lokho akusebenzi kulo nyaka unokuzalwa okusha manje babe nokuzalwa kukodwa nje emuva lapho lokho kungokulalana. Thina sinokuzalwa okusha manje okungokukamoya okuzala konke okuhlunga futhi siyizidala ezintsha kuKristu Jesu ezizelwe ngobusha ngomoya kaNkulunkulu izidala ezintsha. Ekabele lithi sidalwa uma abanye benu ninazifundisa ezinhle lapha ezinkondayo uma ningenzi ningakubheka isidala livela egameni lesiGreki elithi isidala esisha. Oh, ukufanayo nje njengoba nje uyisidala lapha esizelwe ngokucansi phela ke uba isidala esisha esizelwe ngokwasezulwini endalweni entsha kaNkulunkulu yomuntu omusha isidala esisha ekuzalweni kodwa kufanele kube ukuzalwa ngokufanayo njengoba nje nokuzalwa kwemvelo kudingeka ukuzalwa kokomoya kudingekile nje njengokuzalwa kwemvelo izithandane ezisezintsha zingahle zishade futhi zithi umfana wethu omncanyana ngokuqala sizombiza ngojona uma engakazalwa utshona ngekho neze lapha yilokho kuphele yinto efanayo ingathi mingaki imibono eyinganekwane oyakhayo ngezulu ukuthi ilikhulu kangakanani uma ungakazalwa ngokusho ungeke ube lapho yilokho kuphele nebo kufanele nje kube ngalondlela ngoba kufanele kube ngokuzalwa uNkulunkulu ubeke imithetho yakhe phansi futhi yonke into oyisebenza benza ngokwemithetho yakhe yabo manje kulaba kunentsali yamaJuda efanele isindiswe futhi sizothatha wona kuqala ngoba kubeka manje uhlala njalo kunamazinga abathathu abantu ngaso sonke isikhathi njalo njalo futhi gcina wabeka engqondweni
the believer
ukuthi ikholwa umzenzisi nongakholwa bonke labo abathathu futhi ukhona umJuda ongumlahla ngoba sinikezwe ithuba kunebandla elisivivi futhi kunebandla eligcwaliswe ngomoya ngesikhathi uCharlie Bohanone wayengumengameli noma umphathi omkhulu wezifunda eziseningizimu zenkampani yemisebenzi yomphakathi ngesinye isikhathi ngibasebenzela ngangitadisha nje ngaleso sikhathi imibhalo njengomfana futhi wathi Billy noma ngubani wathi uJohane ufanele ukuthi wadopelopelo bomvu futhi waba nephupho elibi ngaphandle lapho esiqinini sasePatmose ngathi nomzane Bohanone ubungafanele kusho lokho wayengubasi wami nduna wathi awu kubani emhlabeni ongakwazi ukuqonda lokho na ngathi uyaqondakala kuzoqondakala uma umoya ongcwele eselungele ukukwembula kunjalo futhi wathi ho he wathi ngazama ukulifunda nomelusi wami wazama ukulifunda wathi saba nje nokuxoveka okubi kakhulu wathi saba nomlobokazi emintabeni sinayi yabo futhi wathi sasegezi iba nomlobokazi nodrug ekhwifa amanzi emlonyeni wakhe ukwenza impi nensali yenzalo yozifazane saba nomlobokazi phezulu ezulwini bonke bobathathu ngasikhathi ezinye ngathi lokho akunakuqondakala kukamoya nebo wathi awu nabo lapho-ke bonke abathathu ngesikhathi esifanayo ngathi yebo mnumzane kodwa leyo kusiye indlela ababekwa ngayo yabo ubize inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane ngomlobokazi abebengesuye babengamajuda futhi nalowo udrug wakhwifa amanzi emlingeni wakhe ukuthi yenze impi naye wayeyinsalo ubusele kwenzalo yesifazane eyagcina imiyalo futhi yayinabo bufakazi bukajesu nomlobokazi wayesenkazimulweni nabo inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane isahluko seshumi nane sesambulo yayime lapho phezu kwentaba esinaye lokho kuliqiniso impela banegama likababa wabo emabunzini abo lokho kunjalo impela ijuda insali yejuda futhi-ke nakho kufika udrug ababusa endaweni yezenkolo baseroma okungukuthi ibandla qobolwalo laselihlwithiwe laselisenkazimulweni esidlweni somshado eminyaka emithathu nengxenye waseke udrug nebo udrug kuhlala njalo kuyiroma udrug obomvu manje ukwenza lokho kuqiniseke kini esabulweni seshumi nambili udrug wayejukuthele ngowesifazane owayezozala umntwana womfana ozobusa zonke izizwe ngentonga yensimbi ifa manje emlingeni wakhe futhi noma ukwenza impi nensali yenzalo kodwa udrug obomvu kokuqala wama phambi kwalowo wesifazane ngokusheshe nje lapho wesifazane sezobeletha lo mntwana wayezomshabadela lowo mntwana masinyane nje lapho engakhula manje ngubani owayemi phambi kwebandla lika-israyeli wesifazane u-israyeli ukushabadela umntwana wakhe ujesu ngokushesha nje lapho esezele iroma uherodi wakhipha isibemezelo sokuthi kuthi wonke umuntu wayefanele abulale wonke umntwana kusukela eminyakeni emibili kuya phansi kwase kuqala ukubulala ngokuceka okwabulala bonke abantwana bamaHebheru ezweni lonke yina kanye nje into efanayo eyenziwe ngufaro ukuba abangomose okwakungumfanekiso wakhe wabulala bonke abantwana futhi wamgetsha unkulunkulu uyazi ukuthi bafihlwa kanjani uwo ujabule ukuthi ufihliwe na wo indawo yokucasha Ipapeli lathi ngokubani fanele lizithathe ngokuthi nifile lokuphila kweni kuKristu ufihliwe kuKristu futhi nibekwe uphawu ngomoya ongcwele uDeveli wayengeke anithole ukuba wayifuna wayengeke nje yakwazi ukukwenza yabo nifihliwe kuKristu zithatheni nje ngokuthi nifile nokuphila kweni kufihliwe kuKristu ufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi nabekwe uphawu ngomoya ongcwele.
Now this remnant was
manje lentsali yayintombelele akhwifa amanzi emlonyeni wakhe ukuthi enze impi lentsali yenzalo yesifazane. Manje yini intsali na manje lapho ufanele uthole le mifanekiso ndawonge manje kukhona ibandla okulibandla lemvelo ngizo mhlawumbe ngingakudeba lapha futhi ngikwenze ukucace kancanyana manje futhi nevili uma ngithatha esinye sesikhathi sakho ngicela ungcwelele. Manje kukhona yi manje khumbulani ukuthi kukhona ini na ongakholwa ngizobeka lowo okay ongakholwa futhi lezo yisoni futhi nangomunye ongogcina umthetho ngegama ngizobeka OU ibandla eligcina umthetho ngegama bese kuthi ke lapha ngelinye okuyibandla elisindisiwe IS ibandla elisindisiwe manje wagcina engqondweni ngaso sonke isikhathi. Manje kuleli bandla lesindesiwe kunamazinga amabili kuleli bandla khona lapha nakhona lapha ebelifanekiswa nguKristu ulingi lawo kwakuyintombelele nenye yayinamafuthi esibanini. Manje nina nonke bangaki oyikhumbula indaba na sizofika kuyo umzuzu nje. Manje okokuqala ngaphambi kokuthi senze lokho siya enkulungwaneni eyikhulu namashumi amane nane yesambulo sesikhombisa ukuze kuqondwe impela. Manje nifanele nikhumbule lokhu futhi nina enikumaka phansi isambulo esikhombisa ake nje sithi ukuthatha isikhathi sethu futhi ngeke nipapathize kuze emva kwenkonzo kulokho kusakulungile ngizozama ukubeka iwashi lami phezulu la futhi ngibhekisise ukuthi isikhathi sini ukuze siphume. Manje sinamahora cishe impela athi awabe mabili manje futhi inkosi isisize kusinika lokhu kutadesha. Emva kwalokho manje thina isahluko sesithupha siphathelene nehashi limhlopho okwakungumoya ongcwele owaphuma unqoba ukunqoba kwasekuthi ke kuza ihashi elimpofu ukufa nesihogo kwalilandela futhi ngamunye walabo bagibeli kibele amahashi. Manje ngemva kwalezi zinto ngemva kwalembubhiso enkulu okokuqala okwavela kwabanga umoya ongcwele emhlabeni wonke enqoba nokuyonqoba waseke kuza lowo wesikhathini esikhulu sendlala isikali sikakholo ngopeni izikali ezimbili zebhali ngopeni nokunye nokunye kodwa ungawona amafutha ame wayini futhi ke uqhubekele zantsi kuze kube usevule lezi zimpawu. Emva kwalokho ngabona izingelo sezine zemi emagumbini amane omhlaba zibambe imimoya emine ukuthi zona kungavunguzi imoya phezu komhlaba naselwandle noma umuthi. Ngibase ngibone enye ingelosi yehla ivele empumalanga inophawulu kaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngephimbo elikhulu ukuze izingelosi ezine ezazizo ukona ezanikwa ukuba zona olwandle nomhlaba ithi ningone umhlaba nolwandle noma umuthi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu ebunzini azo. Manje kubulani izinceku kwakulokhu ku izinceku zikaNkulunkulu yiJuda uAbrahama wayengceku yakhe abezizwe akasiyo inceku ngumlobokazi indodana lena indodana ibandla liyiyo amaJuda ayizinceku. Oh kuba bewunga ukuba nje besinesikhathi sokuhlanganisa lawo makama izikhathi eziningi engizenzayo egumbini lapho ngikulandela kuyo yonke indlela ngokuphathelana futhi ngikuthole amaJuda ayinceku uma ngima lapha futhi ngithathe zonke lezo zikhathi encekwini angeke ngizishaye ezinye izindawane yabo ngakho ke gumbulani nje kulandela lokho ebhayibhelini futhi uzothola ukuthi iJuda liyinceku kaNkulunkulu. Umfanekiso muhle lapha ebesingawulandela uma sifuna ukubuyela emuva kwezingelosini futhi sithole lapho ukuthi wathi ngabe kukhona yini okunje okwake kwenzeka ngaphambili na wabuka izinto ngeziphakeme futhi ngesikhathi esenzile wabona izinengiso ezenziwa emzini futhi nako kuhamba kwaqhamuka amadoda amane phethe izikhali zokubulala futhi aphuma ukuyobulala konke emzini wonke waseJerusalema ngaphambi kokuthi ahamba ayobulala ahamba bawamisa ngoba kwakukhona omunye oweza egqoke umhlophe enophondo lukayinki lokubhala bangake bake bakufunda lokho na ohlangothini lwakhe uHezekeli wesine khona-ke waba nalolu phondo lukayinki lokubhala ohlangothini lwakhe embethe kumhlophe wathi ningangeni emzini ningabulali lutho nize kuqala nibeke izinceku zikankulunkulu uphawu ebunzini lazo futhi waya phambili futhi wabeka uphawu wathi ngisho kubantwana abancane naye yonke into ubabeka uphawu kwasekuthi-ke labo abaphethe izikhali zokubulala abane babo beza bangena futhi babhidliza konke babengenazwelo babulala besilisa abesifazane abantwana nakho konke okwakungenalo lolu phawu lwale ndoda yokuqala enophondo lokubhala eyayibeka uphawu futhi okukhulu manje lokho kwakusezinsukwini ngemva kwenkosi yethu ngesikhathi ibaxwayisa ngakho kumathewu amashumi amabili nane ukuthi kanjani uma nibone ijerusalema izongele ezwa izimpi ningavumeli ningehli phezu kophahla lwendlu noma akuthi lowo osecimini angabe asabuya kuzothatha ibhantshi lakhe kodwa aye eJudiya uJoseph azobhala ngakho lapho nokuthi babaleka kanjani futhi labo kuphela abaphunyuka kwaba yilabo abathatha amazwi enkosi Jesu futhi lapho bebona izimpi zizungeza notshatshasi ngo-AD 96 ngesikhathi bebona utshatshasi ezungeze izindonga zaseJerusalema futhi wabavalela bonke phakathi lapho badla utshani ezihlahleni badla ixolo ixolo ezihlahleni badla utshani emhlabathini babelisa abantwana bomunye nomunye ngokoqobo futhi bamudla bababulelisa ngendlala babahlalisa phakathi lapho nje futhi ekugcineni bagijimelanga phakathi lapho futhi bababulala laze igazi lageleza laphuma ngesango njengetamu laliphuma lehla imifudlana yegazi igeleza iphuma ngesango bashisa ithempeli badiliza izindonga futhi lime lapho kuze kube yinamuhla futhi Muslim yase-Oma yamiswa lapho kwakume khona ithempeli futhi uJesu wakhuluma ngalokho kumathewu amashumi amabili nane wathi uma nibone isilengiso esenza incithakalo sime endaweni engcwele lapho umprofeti uDaniel akhuluma khona wakhuluma ngakho khona-ke umkoba kaki wathi lowo ofundayo akaqonde niyabo uma nibona lesi silengiso kungcola kwe-Muslim yase-Oma imi lapho yayime khona indawo engcwele futhi namuhla i-Muslim imi lapho ngo lapho indawo engcwele khona ngo endaweni yethempeli iMuslim kaMohammed imi njengoba uJesu asho ukuthi yayizokwenza ya njengoba uDaniel athi iyokwenza futhi uJesu wakuqinisekisa ukuthi iyokwenza buka labo baprofethi noNkulunkulu lapho ebikezela ngaphambili lezo zinto mfowethu kufanele ukuphakamise izinwele ngemuva kwezintamo zethu kwazi ukuthi sisesikhathini sokuphela sisekupheleni akusekho okusele zonke lezi zinto ezenzeka nje njengoba asho ukuthi beziyokwenzeka ngani kufanele kusikhuthaze kusenze silungele wathi uJesu wasexwayisa wathi uma nibone lezi zinto zifezeka njengoba besikhuluma ngazo wathi phakamisa ikhanda lakho ukuhlenga kwakho kuyasondela futhi kuzosisiza ngani uma singazuza yizwe lonke na sizolahlekelwa yikho noma kanjani angeke sikwazi ukuphumelela kanjalo kunye kuphela ukuphumelela lokho kungokristu thatha ukristu khona-ke ubophezelekile ukuba uphumelele ufanele uhambe lapha ungahamba ngaphambi kokuthi le nkonzo iphele ungahamba ngaphambi kokushona kwelanga kulobu busuku ungahleri uhambe ngaphambi kokuthi niphume kuseni ngaphambi kwesonto elizayo kungenzeka uba usuhambile sonke asazi ukuthi sizohamba nini kodwa uyazi ukuthi ufanele uhambe ngakho-ke akusiye into engubula kuyelahla na uyayethezela udlala ngokufa njengesishushuluzi sesihliphi esidala esishushuzelayo babevamise ukugibela isishushuluzi bese beyahamba bazukuyenzelento babone ukuthi bebeyosondela kanjani futhi khona manjalo ngaphambi kokuba bakwazi ezansi bashushuluza bayoshona futhi leyo ndlela owenza ngayo vele ushushuluze nje yonke indawo awazi ukuthi imuphi umzuzu into ethile ezokukhuba ngawo futhi usihambile inhliziyo ime inkozi yemoto noma yini nje yenzeke futhi ufe khona-ke isiphethelo sakho saphakade silele phambi kwakho ngqo cabanga ngalokho mngani. Manje uma ubone sinengiso esenza incithekalo simendaweni engcwele manje khona ke ezinsukwini zokufika kuka Titus ngemva kokuba uJesu esehambile umoya ongcwele wayeyileyo ndoda enophondo luka yinto ohlangothini lwakhe futhi wahamba wajabula eJerusalema futhi wabeka uphawu kubantu futhi manje ngifuna ukuthi niqaphele ukuthi lungale bandla futhi uzisho ukuthi unomoya ongcwele na wathi ungabeki noma ngubani wabo uphawu ngaphandle kwalabo obubulayo nokhalayo ngezinengiso ezenziwa emzini manje uphi omunye umuntu osindwayo kakhulu ngomhlaba manje nezimo na awu ngi-Methodist ngi-Baptist Presbyterian ngakho-ke kwenza mehluko muni na bayasho Oh hayi lo mthalo kapheli wobalahlekile lobo bumnandi ungavumeli lutho luvuke futhi lufake bumunye emphefumulweni wakho ngendaba ukuthi umuntu uke kuphathe kabi kanjani noma yini musa nje ungabi necala lokuvumela leyo nto ibambeleliswe kwehanga emphefumulweni wakho kuzodabukisa umoya ongena suke kuwe impela kuzokwenza Ngiyakumbula ngisho kuthile lapho iminyakeni emibili noma emithathu edlule eyayiliphutha kwakungabameli abangibiza futhi ngaya futhi ngambe hlezi lapho ngangiyikhanda lami thunyelwe ngangizwa sengathi liyaphuma futhi ngabuyela emuva futhi baba ashaya ocingweni futhi bathi mtshele ukuthi heze ezansi kule ntambama nomidia wathi ngabameli ngathi shelele ngaphuma eminyango ngathi mtshele ukuthi angikho ngisho nalapho wathi bill futhi ngathi mtshele ukuthi angikho ngaphakathi lapha jika manje ngabe sengiphumela ngaphandle ngabe ke sengiphumela lapho futhi ngazizwela kabi impela khona ke ngabuya futhi wamtshela ngakubona kumphatha kabi ngaphuma ngaye kokhuleka kwakunendoda engena lapha yayinosana olukhulayo futhi ngathi uma ngiqala kubeka isandla sami kuleyo ngane ukuyikhulekela into ethile yathi kimi ngumdlenzisi ndiyabo uyazi ukuthi wenzeni Nase ngithi mnumzana ngifanele ukukhulekela ingane yakho uyabo umoya ongcwele udabukile kimi futhi asikho isidingo kimi sokubeka izandla zami nganeni ndinda nje ngize ngihambe ngiyolungisa ukuthile Ngayizandla futhi ngatshela ungatshela ummeli wami ngathi ngeke ngenze iphutha wathi bengicabanga ukuthi ubuhambile ngathi qabo ngathi lokho kwakuyibangele umngame ukuthi asho into eyiphutha ngathi ngeke ngiyaxolisa bengingaqondile kwenza lokho ngathi ngangithethelela ngakho nawe futhi ngacela unkosikazi ukuthi angithethelele ngakho ngathi kubuyele emuva enhla lapho ebhensimile kwakungujulayi kwakuthule impela nje emahlathini futhi ngangikade ngisisemgedeni intambama yonke ngikhuleka futhi ngahamba futhi ngamedaleni ngaphandle lapho futhi ngangikwazi ukubuka ngaphesheya kwamagquma kuthi kahle kakhulu namacembe nakho konke kuthule nje cwaka cishe ngehora lesihlanu nqo lesithupha ntambama isikhathi sasehlobe kungekho lutho kwakulokhu kuthulile impela ukushisayo futhi kanti babo sezulini uMose wamumisa edwaleni ngesinye isikhathi wabe usudlula lapho ngathi uma ungixolela ngalobo bubi engibenzile ngeke wedlula yini futhi ungivumele ngikubone na futhi nje ngalapho esinceleni sami ngasohlangothini lwegquma kwaba khona isishingishane sincane siqala ukushaya kalulanyane emacembeni sehla ngaseceleni kwami kanjalo futhi sadlula sehla namahlathi ngavele ngakhala njengengane ngabuyele emuva zanzi ngathi ngiyazi ukuthi sono sami ngithethelele sona manje niyabo niyabo hlala njalo khipha zonke izimpande zobumunye ziphume kuwe niyabo ngabona indaba ukuthi noma ngubani wenzani kuwe uvumela yiba nje uNkulunkulu phakathi lapho ozogcina bonke ububi bukude nawe manje lamaKristu ayinesixwayiso sikaKristu manje bekusasane uhlobo lwento esikhuluma ngayo kulukhukuza lamaKristu ayinaleso sixwayiso aphuma eJerusalema ngokuba ayazi ukuthi kwakulungela ukwenzeka manje bhekisana amalungu ebandla uhlobo lwabantu ababeya ebandleni batsho yini nje ibandla bonke bathi ngani kunezimpi ezizayo kunempi ezayo manje asingene endlini yenkosi futhi sikhuleke kodwa basebelethi kakhulu akubanzelanga nokunci okuhle niyabo kodwa babebuka isexwayiso labo abafundi bazi ukuthi uJesu wayeyetheni futhi babaleka osomlando basho ukuthi labo ababebizwe ngamazimu bathi badla isidombu salendoda eyayithiwa nguJesu owayevamise ukubaphulukisa niyabo babenze isidlo abazange wayengazi ukuthi kwakuyini niyabo ngoba wayeyindoda yokwenyama hayi khona futhi usomlando nje futhi baphunyuka olakeni lwafika emhlabeni
Now you see, and then all
manje labo futhi ke yonke iJerusalem yaphutshiswa manje lokho manje lokhu lapha umfanekiso ophelele isambulo sesikhombisa manje bezisazi kusukela ngesikhathi sekathethaza evimbezela iJerusalem ngaphakathi ezweni ngaze kube nesikhathi phansi emlandweni lapho umhlaba wonke wayempili kwaze kwaba ku-1914 manje lalelisisani manje nakho lapho umnumzane Rutherford aphambuke khona ngonyawo olubi ngelesiqiniseko khona lapho.
Now watch,
after these things I saw... Manje bese zane, futhi emva kwalokho lokho kume kanje emagumbini amane umhlaba, zibambe imimoya emine yomhlaba. Manje noma kubani uyazi ukuthi imimoya yisho ukuthini eBhayibhelini. Imimoya yimpi, inxabano, udeveli ngamandla, inkosana yasemoyeni, yabo, futhi zibambe imimoya emine, ukuthi zona kungayiki uvunguza moya phezu komhlaba, noma ulwandle.
And another angel descending from the east.
Futhi enye ingelosi yehla ivele empumalanga lapho Jesu ayofika khona inophawu likaNkulunkulu ophilayo ebunzini layo esandleni sayo. Yamemeza ngephimbo elikhulu kuze izingelosi ezine ezathi zizobhubhisa umhlaba ithi lo ezanikwa kuba zona ulwandle nomhlaba ithi lingoni umhlaba nolwandle neimithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu ebunzini lazo. Manje uNkulunkulu akanaso isikhathi esakhe siphakade thina sikala ngezikhathi okungukuphela kwento esiyaziyo ngamayintshi nezikwele namamayela nokungena okunye. uNkulunkulu uphakade akanaso isiqalo noma isiphele uyabo uphakade. Manje ngo-1914 umhlaba wonke wawumashe uyongena eJalimane empini yomhlaba. Lokhu kunjalo wonke umhlaba uye empini yomhlaba futhi nikela kuqaphela na impela kwakuyinto exakile. Ngifuna umngani wami omuhle uhlezi lapha ubaba kamfoti Wood ukuthi kumcacele lokhu niyabo babe ungufakazi kaJehova uphendukile niyabo. Ngakho ke lokhu bonke babe masha beyempini nekukhumbula kahle ngo-1914 manje akumangalisi yini khona kanye the discipline of the world's war nginemiqingo yawo emqingweni wesibili cishe ekhasini la-44 ukuthi abazi kuze kube namuhla ukuthi ngubani wamisa leyo mpi. UKaiser William wathi akazange akhiphe into enjalo kodwa khona manjalo yama futhi akekho waziyo ukuthi kungani babelo nakho ukuqhamuka ngaphambili futhi bonke befika konke kwase kuphelile impi yase iphelile futhi base bevele besisayikilile izivumelwano zokujula babengazi ukuthi kwakwenzekeni. Manje kusobala lokho kungathatha usuku noma izimbili ukukhipha konke lokho babengazi kodwa ake sikufake ebhodleleni futhi sishaye izindawana eziphakeme kwakunguNkulunkulu wayimisa ukugcwalisa izwi lakhe nayo leyo ngelosi eyayimisa ngezo zingelosi ezaphuma zinesikhali sokubulala yini na ukubhubhisa umhlaba wonke futhi enye ingelosi yathi ake ume kancane ungakwenzi lokho sifanele sibeke uphawu lezi zinceku zikaNkulunkulu wethu emabuzini niyazo kuqala. Lokho kwakusekuqubukeni nje kwePentecost emuva ngo-1906 1914 ezansi phakathi lapho bangaki kini abaziyo na ngabe ukhona phakathi lapho omdala ePentecost okhumbule lezo zinsuku emuva lapho na impela ngesikhathi lokho ngalezo zikhathi zasekuqaleni ukuthi ngesikhathi umoya ongcwele esanda kuqala ukwehla nabantu baqala ukwemukela umoya ongcwele futhi bakhuluma ngezilimi futhi bakhulekela layo ndokunyela kunye waqala nje ukwenzeka noma nje maphakathi kwale minyaka emibili lapha njengoba nje ikhishiwe ibandla laliyilo ngempela kwase kuthi ke amaPentecostal aqala ukuthatha ihlelo iAssemblies of God neChurch of God lokungena kunye futhi aphambukela ezinkolwenize zawo njengoba enjalo namanje. Ngakho ke sisekupheleni kunyaka nebo konke okubuthala ndawonye kohlele kugcineni yonke into igijima mayehlele lapha ekugcineni.
Now on these the fourth you notice it stopped on November.
Manje kule leminye niyaqaphela yaba ngo-November ziyishumi nanye ngehora leshumi nanye osukwini ngenyanga yeshumi nanye onyakeni usuku leshumi nanye enyangeni nehora leshumi nanye osukwini. ngiyakubula khona ke lokho uJesu akusho mayelana nalokho na umunye wangena ezivinini ukuyosebenza ngesinye isikhathi umunye wathola upeni nomunye wahamba labo kwakungabantu behora leshumi nanye ngabe kwakunjalo na labo lapho abantu behora leshumi nanye akulokhu kukodliwe manje sekuyisikhathi sokuthi bangene futhi babutana ngaphandle kwalawo majuda njengesizwe ahlakazeka emhlabeni wonke ezansi le irani lezindawo ezehlukene lapho bengeke ngisho bazi ukuthi uJesu wayesemhlabeni abazange bazilutho nangetestamente elisha noma yini futhi manje ungabuka ephephabhukwini Luke nolive kanye nawo ikhombisa izithombe zawo ebuyele emuva akakushoko yini uJesu uma nibona umkhiwane uthuma umqumbe wawo amajuda abehlala engumkhiwane lesi sizukulwane esingeke sedlule zize zonke lezi zinto zicwaliseke futhi manje asevele abuyele emuva asevele ayisizwe asevele animali yawo neflag lawo nako konke futhi ayaziwa kwi-UN ayisizwe usezinzile uselungele manje uselungele yini na ukubekwa uphawu kwaba yinkulungwane eyikhulu namashumi amane nane manje sizofika kulokho emzuzwini nje ka-Israyeli lawo majuda hhayi lesi sigejane se-Wall Street ebesihlala njalo senza ubugebengu futhi sintshontsha nako konke kunye ngiqonde amajuda angempela kacile amajuda eqiniso agcina imiyalo kankulunkulu ezansi lapho manje amajuda angempela abuthanela epalestine futhi khona kanye nje lokho umprofethi wakushilo njengoba Ishmayeli noIsaka babebambene ngobhongwane babehlala njalo belwa kwabikezelwa ukuthi bazoba lapho ngosuku lokugcina futhi nabo behleli uIshmayeli khona lapho futhi cishe ngendlu yasedolobheni lapho futhi nango noIsaka futhi bobabili abakaMohammed namaJuda belwisana ezweni elingesilo lamuntu manje kubona ukuthi lo mlayezo siwutholile uxhunyiwe nakho yini nomagabo lona kanye ihoro uIsrayeli asayinwa ngalo ukuthi abe yisizwe kwakungalo lona kanye ihoro elifanayo ngosuku olufanayo ngenyanga efanayo yonke enye into ngangisekrismile indiyane ngesikhathi leyo ngelosi lapho ibonakala kimi futhi yangithumela ensimini nalokhu ngemva kokuba sehlangane nami ezansi emfuleni futhi yangitshela ukuthi kwakuzokwenzekani yase iyangithuma eminyakeni leyishumi nanye kamuva ngehora elifanayo u-Israyeli asayinwa ngalo njengesizwe konke kuxhumene ndawonye niyabo ingelo senkosi isemhlabeni manje niyabo iyahambahamba ilungisa yonke into ngokuza kwenkosi futhi yizingelosi ezifanayo ezezwa isono ngesikhathi zehlela eSodoma futhi zazithole zathi sehlele ukuzobona ukuthi ngabe lezi zinto zinjalo yini esizizwile niyakukhumbula lokho na
And one angel went down in
Fujegi Gerosi ezansi yodwa yahlala noAbraham okhethiwe iSodoma yayisezansi lapho futhi loti wayeseSodoma nezingelosi ezimbili zahlala lapho futhi zashumayela kubo futhi zakhipha lelo lincane iqembu elincanyanyana lapho uma intombelele niyabo kulungile kodwa ingelosi yodwa yahlala noAbraham lezi zingelosi zashumayela ezansi lapho uBilly Graham osimanje kanye nabo babadonsa babakhipha kodwa ingelosi yama noAbraham yayifulathelisa emhlane wayo obheke ethendeni futhi yathi Abraham uphi umkakho uSara na yayazi kanjani ukuthi owesifazane ushadile owesilisa wayeshadile na futhi yazi kanjani ukuthi wayenenkosikazi na futhi yayilazi kanjani igama lakhe kwakunguSara na wathi usethendeni ngemva kwakho yathi awu ngakwethembisa mina niyabo ukuthi ingelosi yayingubani ngakwethembisa ngizokuvakashela ngokuya kwesikhathi sempilo uSara uzoba nalengane futhi uSara phakathi ethendeni ngemva kwayo wacela kaphakathi kuye ukuthi ingelosi namhlane wayo ufulathele yathi uhlekelele uSara na niyabo isibonakaliso asinikeza ibandla elikhethiwe na yasibona isibonakaliso abanazo eSodoma na nankoke amazinga akho amathathu emuva ngo sesibuye ngokuwo futhi sina laba befundisi abakhulu abamboze lowo mhlaba laphaya ngemva kokuba uBilly Graham esemukele umoya ongcwele akakwazanga ukuphumelela lapha leyo yinsimu yakhe ezansi lapho futhi uyayibona futhi uNkulunkulu umbambe lapho niyabo naleyo ntshumayelo yokuhlakanipha kwengqondo into ayizwayo lapha kodwa uzama ukudlukuza iSodoma uzama ukudlukuza khiphe noma anikeze umusa entombini elele niyabo
and this guy
Kota nangu Abrahama nezingalake futhi uJesu wathi njengoba kunjalo izinsukwini zaseSodoma kuyoba njalo kubuye kwendodana yomuntu. Yebo, lezi zinto lezi zizoba lapha emhlabeni zenze into efanayo, yebo. Lesi sizathi uBilly aya kwiBaptist nokunjalo kanjalo fanele aye. Yabo ujekshula na wonke lawo madoda, madoda amakhulu ngaphandle lapho ehambayo abavuseleli bafanele ngoba bayadlukuza bakhiphe abakaze benze izimangaliso ezansi lapho ezimbalwa njengabantu bashaywa ngobumbumbutho kodwa ukushumayela evangeli kubashaya ngobumbumbutho yabo iBhayibheli lisho njalo. Kodwa lowo mfo ngaphandle lapha wenza lezi zibonakaliso, izibonakaliso esingaphezu kwemvelo kuAbrahama nezi kechale sakhe okulibandla likhethiwe manje bo 1940 umhlaba wayempini futhi abakaze babe nokuthula kusukela lapho kulokhu kushibeka kungene nje kushibeka kungene kushibeka kungene futhi benza into efanayo namanje.
And what was they doing?
Wathi babenza na bebamba. Wo uNkulunkulu ibane siyawo kubamba leyo nto enkulu engiyibonile embonweni yonke into yize kuphutshiseni. Bebambe iatomic, bebambe izimpi ukuthi bangazibhubhisi kuze kuba into ifike ukuyibhubhisa. Azo Israel abuye futhi azibuthele ndawonye. Bese kuthi ke umlayezo uya kuIsrael futhi uzobeka uphawu ngalolo phawu lukamoya ngcwele. Yabo ngemva kokuba bezizwe sebebizele ngaphandle abantu ngenxa yegama lakhe bayobizela ngaphandle ukungukuthi kulonyaka khona lapha bayabizwa bese ke uIsrael wemukela kuphela umlayezo weminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. UDaniel washo njalo wathi izoba khona kuzokuba khona kwakunamashumi ayisikhombisa noma iminyaka eyisikhombisa eprofethi yokubo nokho esalele insindiso yamajuda. Wathi uMesiya inkosana enguKristu izofika futhi iprofethi phakathi kwaleyo minyaka engamashumi ayisikhombisa noma iminyaka eyisikhombisa uyohlwithwa. UJesu washumayela iminyaka emithathu nengxenye wase eyanqunywa nomhlatshelo wansuku zonke wasusa lowo uDaniel usho. Kulungile kwase kuthi ke kwaba nesikhala esanikezwa khona ke ngaleso sikhathi sabezizwe futhi behlela kulonyaka bese ke kuneminyaka emithathu nengxenye esalela amaJuda. Manje uma siye esambulweni seshumi nanye sizokuxosha ngamashiya kupheleni ibandla liveli kuze kube isahluko seshumi nesishiyagalolunye sesambulo. Kodwa ukuphela kwalokho u-Eliya noMose bayabuya futhi beshumayela kumaJuda. Amadoda amabili agcotshwe ngalowo moya noma mhlawumbe uqobo lwabo abazange bafe ngakho ke bayababulala futhi bababeka esitaladini esibizwa ngokuthi yiSodoma lapho inkosi yethu yabethelwa khona iJerusalem. Futhi ngemva kwezinsuku ezintathu ngani kuphila umoya ophila wabuya wangena kubo futhi bakhuphuka bavuka futhi ke cishe ingxenye yesithathu yomhlaba yasakazwa yaba yizicucu ngaleso sikhathi benza izimangaliso nezibonakaliso namaJuda. Manje nakho lala uMaJuda abezela kuzoshumela kuwo okomhlaba ngeke kwakungeke kuqhumise omunye nomunye noma babulelane noma kufike imbubhise aze lawo maJuda abuyele ezansi kuleyo ndawo. Lapho kuhleli iBhayibheli lisho kanjalo wabona ezingelo sezini futhi ibhesisane lokho abafanele bakwemukele bafanele bemukele umoya ongcwele njengoba benzile. Uma leyo ndoda enophondolo kayinki lokubhala kwakungumoya ongcwele siyakuqonda lokho wonke umuntu ofunda iBhayibheli awu yiyo lengelosi efanayo ezayo futhi nomoya ongcwele uPawulu kaNkulunkulu ophilayo ngabaseFesu besine amashumi amathathu umoya ongcwele kaNkulunkulu ubekwe uPawulu ngaye kuze kube usuku lokuhlenga kwakho. Kodwa bakwazi kwenza lutho manje aze lawo maJuda abuye futhi nje emavikini yambala edlule babeka yonke into ndawonye esigabeni futhi baba kwi-UN sekume ngomumo sisekupheleni yonke into seyibekwe uPawulu manje. Manje ubhekisisane kufakazela ukuthi bangamaJuda manje ngizothatha yathi ningone umhlaba nolwandle noma yimuka umuthi size sizibeke uphawu izinyeku zikaNkulunkulu wethu ebunzini azo. Manje kufakazela ukuthi lesi sambulo siqinisile phezisani lokhu ivesi lesini ngase ngizwa umumo wabo ababekwa uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu zonke izizwe zabantwana bakwa-Israyeli abakwa-Israyeli bakuphi na sebebuthene nje manje balapho phezulu balungele balinde isikhathi sokubekwa uphawu ukuthi sifike esizweni sakwaJuda kwabekwa uphawu izinkulungwane eziyishumi nambili isizwe sakwaRubeni izinkulungwane eziyishumi nambili isizwe sakwaGadi izinkulungwane eziyishumi nambili Aseri izinkulungwane eziyishumi nambili Nafetali izinkulungwane eziyishumi nambili futhi kuqhubeke futhi kuqhubeke Simeoni futhi kwehle njalo kuye kuBenjamini izizwe eziyishumi nambili ishumi nambili liphindwe kashumi nambili kukhipha inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane niyabo manje leyo yiyo manje uma ubuka esahlukweni seshumi nane umzuzu nje lapha uyabona ngase ngibona bheka iwundu limi intaba yaseSinayi kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo ngegama likayisa lilotshwe ebunzini abo intaba yeSinayi iwundlu laselibuyile othutheni futhi liyabuya njengoba sithathile ngobunye ubusuku njengoba uJosefa axosha bonke abezizwe ngenkathi emenga kubafowabo wathi ngingujosefa umfowenu futhi khona-ke besaba niyakhumbula enyakeni webandla lapho sasinakho ukuthi wayezobuya nini na ngisho nalabo abagwaza izandla zakhe futhi bayothi uzithathephi lezo zibazi zeziphikile na wathi ezandleni abangani bam futhi balile futhi umndeni ngamunye wehlukanisa suka komunye nomunye futhi balile futhi balile futhi balile ngoba babenze lobu bubi yena kanye uMesiya wabo yena kanye uNkulunkulu futhi uyosho kubo ngamashi njengoba nje asho kuku Josepha washo kuIsrayeli wathi ningazithukutheleli ngoba uNkulunkulu wenza lokhu ukuze ahlenge impilo futhi uNkulunkulu iBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu waphuphuthekisa amehlo amaJuda ukuze abezizwe babe nethuba thina qobo lwethu ukuthi azithathele abantu ngenxa yegama lakhe emlobokazi wakhe kwabezizwe wo kudla kunjalo na lakho lapho ukhona naloko ekhulu lakho namashumi manje uma ufuna ukubona umlobokazi eqhamuka ngemva kwalokho ukukhombisa ukuthi inkulunkwane eyikhulu namashumi amane nane akusuye umlobokazi qhubeka nje ufunde manje uqhubeke wehle kusuka esahlukweni sesishiyagalombili uqhubeke noma yebo isahluko sesishiyagalombili noma ivesi lesishiyagalombili ngiqonde kusho lokho kusukela esahlukweni sesikhombisa ake siqale ngevesi lesishiyagalolunye isishiyagalolunye ngoba ivesi lesishiyagalombili isishiyagalombili ngoku kubekwa uphawu kukaBenjamini izinkulungwane eziyishumi nambili emva kwalokho ngabona futhi bheka isixuku esikhulu ebesingenakuba lwamuntu lakho kuzo mlobokazi sivela kuzo zonke izizwe imindeni abantu nezilimi semiphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe ingubo ende emhlophe siphethe amahlamvu amasundu ngezandla zaso samemeza ngephimbo elikhulu sithi insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi ebusihlalweni sobukhosi neyewundlu zonke izingelozi ezazimizizo ngeze isihlalo sobukhosi namalunga nezidalo ezine zawa phambi kobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zithi amen izibusise inkazimulo kuhlakanipho kubongwa uduma amandla kunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen futhi elinye lamalunga aye laphendula futhi lathi kimi laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani na futhi bavelaphi bona na ngase ngithi kulo mnumzane nguwo waziyo lase lithi kimi laba yebo abavela osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonze mini nobusuku ethempelini niyabo
What does your wife do?
Yini umkakha kwenzayo na uyakukhonza endlini wena uhlala phansi yena ukunika ukudla kwakho ilungisa izimpahla niyabo uyakukhonza emini nasebusuku endlini niyabo futhi lona yebo abezizwe zonke abezizwe okungumlobokazi abaphambi kwezihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bena imini nobusuku nonke niyakukhumbula esikushilo izolo ebusuku futhi sakhuluma ngakho na Lothezi sihlaleni sobukhosi uyakuhlala phakathi kwabo kabasayi kulamba kabasayi goma kabasayi kuhlatshwa hlatshwa yilanga noma kushisa kuni ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo liyakubesula futhi libaholele ebithenjeni yamanzi kuphila noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo. Manje nantsoke inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane yakho uIsrayeli olinde ukubuya kwenkosi futhi angeke angene kuze kuphele kuqala bezizwe bafanele baphele. Manje ngingahle ngisho nje into encane ephathelene nami, ngiyethemba ukuthi nizoyiqonda. Ngesikhathi Louis Petrus waseStockholm eSweden umbolisi jikelele inhloko yamabandla aseFiladelfia wathumele zanzi amancane nginelinye lawo phezulu lapho isikhumbuzo sincane sivela kuye. EJuda ngaso zonke isikhathi lifunda liqale ngasemuva liye ngaphambili futhi ngakho-ke ngiyazi ukuthi ulimi lwabo lunjani futhi babefunda lezi izincwadi futhi bathi awu uma lo Jesu ngumesiya futhi ufile nomoya wakhe ubuye esimeni sikamoya ake simbone enza isibonakaliso somprofethi sizobeke sesiyamkholwa. Yeka kuhlele kokuphelele kanje pho ngacabanga Nkosi nasi isikhathi manje isikhathi nasi ngakho ngasho ngahamba ngiba neyoyupili nami uLois futhi sahamba ngangiqhubeka ngikhuphuka ngiyongena eNdiya futhi ngathi manje endleleni yami sengibuya ngizothishelele khonanga lapha futhi ngizoletha umlayezo wami kumaJuda futhi ngibathole ngaphandle lapho futhi ngithi ngabo kuyiqiniso na amaJuda ahlala njalo khona kubaprofethi bawo sonke siyakwazi lokho ngoba uNkulunkulu wawatshela ukuthi uMesiya uyoba ngumprofethi futhi ayakholelwa kubaprofethi bawo futhi uNkulunkulu wathi uma kuba khona umuntu phakathi kwenu ngumprofethi umboni futhi uma ngizosebenzisana naye ngemibono nokunye nokunye futhi uma akushoyo kufezeka kodwa-ke muzweni ngoba nginaye nebo kodwa uma kungafezeki ningahlanganisi lutho khona-ke nalowo umprofethi ngoba anginaye kodwa uma kufezeka lokho akushoyo khona-ke muzweni ngoba nginaye futhi amajuda ayakwazi lokho futhi ngacabanga oye bekungeke yini kumangalisa seyini ngizozitholela nje cishe izinkulungwane ezine noma eziyisihlanu zawo bese ngima ngaphandle lapho futhi ngibavumele nje bafunde lelo Bhayibheli bese bethi uma lowo kungumesiya asimbone enza isibonakaliso somprofethi ngathi ukuhleleka okunjepho okuzoba yikho. Nganginethikithi lami esandleni sami cishe imizuzu engamashumi amathathu nje ngaphambi kwesikhathi sokubiza kwendiza yase-Arabiya ngakho-ke ngangime lapha yayikhariyo ikipite futhi ngacabanga angadunyiswa uNkulunkulu emahoreni amabili noma ngaphezulu amajuda azokwemukela into efanayo naleyo abayenze ePentecoste kuqiniseke nje impela njenganoma yini. Ngacabanga uma ngima lapho futhi ngingabatshela hamba uzithathele isikejane samadoda phandle lapho phakathi kwenu futhi niwalethe lapha nibone uma esengumesiya niyabo bese kuthi-ke ngizothi manje phezu kwemihlabathi efanayo okhokho benu abenqaba kuyo lo mesiya bebukeleni phakamisani izandla zenu futhi uzo nizokwemukela umoya ongcwele khona manje futhi-ke bayovakela umhlaba engcengeni yabo yomhlaba bake nje uma bewemukela thulani abaholi ungashayani nje umuzi omkhulu abaholi ubayekele bakuqale futhi okuthile kwangishaya kwathi ungayi manje ngoba akukabi isikhathi sakho esabezizwe asikakagcwaliseki kwamanje nabo usuku alukakapheli ungacabanga lowo kwakuyimi nje ngakho-ke ngaqala futhi kwaba kubi kakhulu ngaze ngangabe ngisakwazi nje kukumela futhi ngaphumela ngemuva kwendlu yamabhanoyi futhi ngakhulumisa ekhanda lami ngathi baba ngabe nguwe lowo okhuluma nami na wathi ungayi kwa-Israyeli manje ihora likakafiki ngabe ngangena ngaphakathi nje ngashintsha ithikithi lami ngathatha enye indlela futhi ngahamba ngenye indlela nabo ngoba ihora alikakafiki kodwa ngolunye lwalezi zinsuku umlayezo uzoya kwa-Israyeli nokuzowuqhumisa uNkulunkulu uzothumela kubo uMose no-Eliya esambulweni seshumi nanye futhi bazokwenza izibonakaliso nezimanga nesibonakaliso sikaJehova ngesikhathi okwabezizwe sekuphelile. Umusa wehe usuku lomusa luzolishiya ibandla labezizwe unyaka wePentecoste uzosuka amahlelo azoqhubeka ngoba avela lapha nentombi elele sizongena kulokho emzuzwaneni nje kodwa bazovela kulelo zinga kodwa-ke lapho bekwenza kwenza lapho benza lokho amajuda azokwemukela umpapathizo kamoya ongcwele futhi kuzoba nemvuselelo lapho izomisa amazulu ezinsukwini zokuthi lingane bazokwenza zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimangaliso bese ke ugcineni ababuse ezindaweni ezingcwele baseRoma amajuda anomcebo omhlaba futhi ngakho ke ibandla leRoma likatolika lizokwephula isivumelane salo namajuda ngemva kokuba lento seyiphelile futhi khona ke kuzoba isivumelane abasisayina phakathi kwabo kuzokwehlela lapho futhi khona ke lapho uNkulunkulu azoma khona njengoba enza ezinsukwini zakudala lapho futhi alwele u-Israyeli bazobabulala laba baprofeti ababili ekugcineni futhi bazolala esitaletini futhi babakhafulele njengoba benzile nje kulomeli usephentekostali nomkakhe nabantwana bakhe lapha emavikini ambalwa edlule ezansi lapho nesisu esincinyana saqumba sabangako sabantwana lapho abahamba ngakubo futhi babakhafulela babayekela balala lapho elangeni elishisayo ezinsuku ezintathu noma ezine ngaphandle kokuba ngcwaba bazokwenza into efanayo ibhayibheli lasho njalo bazokwenza ngifanayo lapho ngo futhi lapho benza lokho ngemva kwezinsuku ezintathu belele befile umoya wokuphila uzongena kulabo baprofeti ababili futhi bazovuka futhi benyukele enkazimulweni futhi cishe ngaleso sikhathi izigqumane zomlilo zizoqala khona ke leso yisikhathi sokuphela yilapho ke esephelile kodwa ngaphambi kokuba lokho kwenzeke abezizwe umlobokazi okhethiwe kuzoba nabanye beno hlezi etafuleni ngokunye kwalokhu kuza umunye uzothathwa umunye ashiwe ukugcineni uzozibuze yini indaba nawo yobe ugibele emotweni uhamba ukhuluma nothile inkosikazi noma indoda behlezi esihlalweni ngeke baphendule bayobe sebengasekho lapho uzokhijimela emathuneni kuyoba namanye amathuni avulekile amanye ayolokhu esavalekile ngoba bonke abanye abafile ngabaphilanga cishe isikhathi esingangeminyaka eyinkulungwane khumbulani nje sekuphelile khonake kuyoba ukufika kwimfihlo ngekho omunye oyokwazi ukuthi kuzokwenzeka nini siyayalo ukuthi silungele futhi siqaphele asazi ukuthi yiliphi ihora kodwa noma ngabe kuyini asinakuvimbela noma yikuphi kwalokhu emuva phakathi lapha ngoba uzothi nje uJesu akavela wonke umlindo uyavuka ufile noma uyaphila akunendaba asihlangane naye kuqala sihlakala thina umunye nomunye kuqala ibhayibheli lathi ngoba sefesi sahluko sesihlanu lathi ngokuba thina sisaphila futhi sisasele kuze kube sekufikeni kwinkosi ezansi lapha ngeke sibandulele noma sibavimbele labo abaleleyo labo baligugu ababeka uphawu igazi labo babeka uphawu ubufakazi babo ngegazi labo ngeke sibandulele noma sibavimbele labo abalele ngoba icilongo lizokhala ukuthile kuzokwenzeka ukuthile kwevangeli kuyokhala ukumenyezelwa kokufika kwakhe futhi abafile kuKristu bayakuvuka kuqala futhi thine siphilayo sisasele siyokhuqulwa umile bese uzo ushintsho luthile lufika izinwele zimpunga ziphume ukushabana kuwe uguqulwe ngesikhashana ngokuphazima kweso futhi siyohlangana nabathandiweyo bethu kuqala nange umama ubaba nange umngane wami oh haleluya sekulungele futhi ke kanye nalabo ababefile kusho umbhalo siyohlwitha emoyeni kuyohlangabeza inkosi uhlelo lokufika oh kubona lowo baba wami omdala oh hey ngibone labo abathandekayo asebehlela ekukholweni ngaleya ukuyohlangana nabo sibone ubumnandi buka uNkulunkulu sazi ukuthi uma sihlangene naye kuqala siyozibuza ngabe umama wekukho na ngabe umama ugcine ephumelele na sishumayele kanzima sisizamile ngabe waye lapha yini na ngabe umalume Joe ukhona lapha na ngabe umfowethu ukhona lapha na ngabe usibani bani na niyabonga Nkosi siyakuthanda ndiyaza kuthanda kodwa okokuqala sizohlakana umunye nomunye akukho kuzibuza malana nako sonke sikhona lapho akumangalisi bama futhi bathi amen inkazimulo nenhlakanipho nenhlonipho namandla nobukhulu malunga ngamashumi amabili nane akhumula imiqele yawo futhi yawela emhlabathini kanjalo wonke alala phansi emhlabathini futhi yakhuleka kuye ngolunye lalezi zinsuku sizokuma ngaphesheya komhlaba ngaleya indingilizwe umhlaba ngaphandle ngale endaweni athize phakathi futhi ngeke sibe sezulwini nokho sizohlwithwa ukuyohlangana naye emoyeni ngesikhathi uRebeka senqumile masinyane enquma ukuthi wayezohamba no-Eliyeza phezu kwekameli ukuyohlangana noJakobe noma ahlangane no-Isaka owayezoba ngumyeni wakhe wayengakaze ambone azi ukuthi uNkulunkulu wayemhola ndedana kaJakobe noma u-Isaka wayesendleleni yakhe ngaphandle ensimini ngokuphola kokuhlwa khumbula kwakuyisikhathi sokuhlwa noRebeka wayegibela ikamela u-Eliyeza wathi nango eza manje noRebeka wagxuma wehle ekamelini wadonsa iveli wamboza ubuso bakhe wesifazane wayengakaze ambone yena wesilisa benazi lowo kwakungumyeni wakhe kodwa wayengakaze ambone wayezohlangana naye ngoku kholwa angazi ukuthi ubukeke kanjani kodwa wo uma sengimbona ngaphandle lapho ngesikhathi esembonile kwakuluthande kuboneneni kokuqala futhi yena wayengakaze ambone yena wesifazane ngakho ke wambona uthande kuboneneni kokuqala futhi naba beza ukuzohlangana emasimini omunye nomunye futhi yena wamthatha omngenisa ukuthi abe sembusweni kababa wakhe ngapha futhi wamshata yileyo ndlela ibandla lizohlithelwa ngayo emoyeni phakathi emoyeni bese lihlangana nenkosi emgwaqeni wayo wehlayo wo kuyoba yindaba yothando enjani pho uthande kuboneneni kokuqala futhi uma sima lapho phezu kwezindingilizi zalomhlaba futhi siculela umaculo okuhlengwa ohe siyocula kanjani futhi simdumise ngokwethu umuso ohlengayo asinike wona lapho izingelosi ziyomboza izinhlangothi zezindingilizi zomhlaba namakhande kotheme zingazi nokuthi zikhuluma ngani lezo zingelosi azizange zilahleke ngeke zazi ukuthi kusho ukuthini ukusindiswa kwakuyithi esasilahlekile kwakuyithi sizoqonda khona-ke ukuthi kuyinto embi kanjani ebekwe phambi kwethu futhi wasihlenga ngegazi lakhe kuzo zonke izinhlobo izilimi nesizwe kuyoba usuku olunjani le ntokozo kuyoba yilo pho ngiyalithanda lelo culo lathi kuzoba nokuhlangana emoyeni kwelihle lihlehle ngizohlangana nawe futhi ngikubingelele ngaleya kulelo khaya ngaleya kwesibhakabhaka ukuculo okunje pho engake ngakuzwa okwake kweziwa izindlebe ezifayo uyokhazimula ngiyamemeza lapho indodana kaNkulunkulu uqobo yobe ingoholayo kulokho kuhlangana emoyeni wo nizwile ngomose mncane ehlashaneni lebhuma nizwile ngodavid ongesabi nendawo emane yakhe nizwile ngendaba eyaxoxwa ngojoseph ophuphayo nangodaniyeli namabhubesi esivame kucula ngawo wo kodwa kunabaningi abaningi abanye ebhayibhelini futhi ngilangazelela ukuhlangana nabo bonke ngiyamemezela kunjalo futhi kuyoba yinjabulo enjani lapho sihlangana nabo kulokho kuhlangana emoyeni ngilindelela lusuku nakho kuza inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane yakho izokwemukela ivangeli ngemva kokuba thina ngeke sikwazi ukulemukela ngesikhathi esifanayo ukukhanya kusekwabezizwe amajuda ayaliphika futhi ayalifihla manje uma kukhanya abezizwe bayahlwithwa bese-ke umoya wedlela phezu kwababili ukunikeza ubufakazi kubo bese kuthi-ke amajuda ayalemukela okuyinkulungwane eyikhulu namashumi amane nane yezizwe ezilahlekile zakwa-israyeli ezomukela ivangeli futhi umlobokazi uzobe sethathiwe manje nazo-ke izintombi eziyishumi ake sithathe umathewu owamashumi amabili nanye khona masenyane niyabo sisenesikhathi esincane impela wo ngiyalithanda ibhayibheli
When I take my vacation in heaven, what a wonderful trip that'll be.
Uma ngithatha iholide lami ezulwini lokho kuyoba ukuvakasha kuhle kanjani pho ukuza amakhonsathi ngekhorasi lasezulwini futhi amasango okwami ubuso bomsindisi wami ngiyobubona sihleli phansi sebeni lomfula ngaphansi komthunzi wesihlahla esihlala siluhlaza ngifuna ukuchitha iholide lami ezulwini ngeke yini wathatha ilakho kanye nami na Manje encwadini ka Matthew Ngcwele ngikholwa ukuthi isahluko samashumi amabili nanhlano ngiyakholwa ngithe amashumi amabili nanye angishonge na benginakho kubhalwe phansi lapha amashumi amabili nanye kodwa lokho kuliphutha ngamashumi amabili nanhlano ngidingeke ukuthi ngisheshe kulokhu kuze bengivuke ngikhathele futhi sekulate futhi bengiphuthuma bengibhalabhala imibhalo ethile ngabe sengibhala amashumi amabili nanye kanti kungamashumi amabili nanhlano khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma kuyohlangabeza omyeni manje futhi ezinhlanu zazo zazihlakaniphile nezinhlanu zaziyiziwula futhi eziyiziwula zathatha izibani zazo futhi kaziwaphathanga amafutha kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo umyeni esalibele lokho kungale minyaka ebandla zona zozela zalala yonke indlela kwehle zombili zafa zozela zalala nebo njengoba zehla zedlula lapho manje azilahlekile kodwa zozela futhi zalala zilindile nebo abashonga ukuthi zazifile kodwa ziyozela futhi zilele niyabo kepha phakathi lobusuku kwamenyezwa ukuthi bhekane nangu umyeni phumani niye kumhlangabeza futhi zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo eziyiziwula zathi kwezihlakaniphileyo sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibani zethu ziyacima
But the wise answered, saying, Not so.
Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula zathi cha funa angaseneli thina nani okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele uxolo zisaya kuthenga wafika umyeni futhi ezazilungele zangena naye emshadweni wavala emnyango Kamuva zafika nezinye izintombi zathi inkosi inkosi sivulele manje niyabo kwakungesibo abangakholwa babengabantu abalungile sivulele ngepha impendulo ngepha waphendula wathi ngiqinisile ngijikini anginazi ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora lelo indodana yomuntu ezokuzalana
Now the five
Manje izintombi ezihlakaniphileyo ezinhlane manje amafutha ebhebhelini afanekisa umoya ongcwele sonke siyakwazi lokho ingakho sigcoba abagulayo ngamafutha futhi amafutha afanekisa umoya ongcwele ngakho ke ezihlakaniphileyo zazinamafutha ezibanini zazo okwakungumoya ongcwele ngakho ke zazilungele kungena esidlweni sakusihla somshado futhi sigabuyele muva kuhezekeli wesishiyagalolunye nokunye nokunye futhi sikhiphe futhi sikhombise kodwa ngileminye cishe imibhalo eyishumi nanhlanu ebhalwe lapha ngakho-ke amafutha afaneki ngikho ukuthi sesibe nakho eklasini lethu kuleli viki ukuthi amafutha angukuthi afanekisa umoya ongcwele sonke siyakwazi lokho
Both of them were burning.
Manje bekusasani bona bobabili babe yizintombi manje ake ngithole lokho lapha ake sithathe lezi ezimbili khona lapha lena yintombi nalena intombi lena kwakuyintombi eyisiwula nalena kwakuyintombi ehlakaniphileyo kodwa zombili yizintombi Manje uma uthathele lo gama intombi futhi wehle nalo lisho ukuthi kungcwele kuhlanzekile kungcwelisiwe igama elithi okungcwelisiwe livele egameni elithi kungcwelisiwe okusho ukuthi kuhlanzekile njengegama lesiBheru manje lelo igama lesiGreki ukungcwelisa kusho ukuhlanzeka
Now the Hebrew word is make
Manje igama lesiBheru ngokwenza kube ngcwele yabo futhi okwethu ngokuhlanzeka manje bathatha amagama amathathu njengegama ngalinye linencazelo efanayo kodwa likhulunywa ngokuhluka njengegama elithi ukuhlanzeka okungcwele okungcwelisiwe wonke amathathu igama elifanayo njengokuthi besizokhuluma igama njengelithi inja ngingathi inja leso isingizwe uma bengingathi inja ngesijalimane fethi hundi ngabe kunjalo na mfowethu noman uma ngithi inja ngesipanish ngithi aho hundi kanye nenja konke kuyinja kithi niyabo uyabona kukanjalo nje ukuzwakalisa ngakho-ke igama lesigreke lisho kuhlanzeka ngokungcwelisa igama lesiheperi ukuba ngcwele ukuhlanzeka nokungcwelisa konke yigama elifanayo ngakho-ke leli kwakungesilo elenyanyekayo ibandla elingcolile kwakungelingcwelisiwe ibandla elihlanzekile izintombi eziyishumi zaphuma kuyehlangabeza omyeni Kusho ukuthi lokho na wonke lamabandla hayi manje hayi phansi lapha kwelase Roma kodwa phansi emahlelweni amaniko lawo iBaptist ishumayela ukufika kwesibili kukaKristu. Methodist ishumayela ukufika kwesibili kukaKristu. IPresbyterian ishumayela ukufika kwesibili kukaKristu. AmaNazarene ashumayela ukufika kwesibili kukaKristu. IPilgrim Holiness ishumayela ukufika kwesibili kukaKristu. Kunjalo na?
All of them. Well,
zonke zaphuma ukuyohlangabeza umyeni manje nini yakhumbula ukuthi ileyo naleyo yayisendleleni yayo ukuyohlangabeza umyeni manje uma uNkulunkulu ehlonipha lokho kuphela khona-ke ufanele azithathe nabo kodwa nekhumbula into efanayo ukuthi kanjani umfanekiso ngobunye busuku ngesikhathi uNkulunkulu ekhulume nathi onyakeni webandla futhi washo ukuthi uBhalamu imfundiso kaBhalamu manje nakho kuma uBhalamu okwakungesikahle esikhulu esibanzi sizwe esihlelekile futhi babengamakholwa kuNkulunkulu ngoba buka ukuthi uBhalaki wenzani ngesikhathi efika ezansi uBhalamu njalo wanikela wona kanye umhlatshelo ofanayo kuyena lo nkulunkulu ofanayo u-Israyeli ayenikele kuye uNkulunkulu ka-Israyeli uJehova futhi wenza amalithare ayisikhombisa isikhombisa yinombolo ephelele kaNkulunkulu wasebenza izinsuku eziyisithupha wathi kwelesikhombisa waphumula lokho kuphelele niyabo isikhombisa izinsuku eziyisithupha usebenzile emhlabeni iminyaka izinkulungwane ezimbili yokuqala wabhubhiswa ngamanzi iminyaka izinkulungwane ezimbili uKristu uyafika futhi lezi yizinkulungwane ezimbili zesithathu manje ekupheleni kwazo zonke izinkulungwane ezimbili kwenze yeka kuthile umhlaba uyazanyazanyiswa futhi iminyaka yezinkulungwane ezisithupha wakha umhlaba iminyaka yezinkulungwane ezisithupha ibandla lisebenza ngokumelana nomhlaba futhi enkulungwaneni yesikhombisa yileyo iminyaka eyinkulungwane yokubusa kweminyaka eyinkulungwane niyakuqonda manje na manje ibandla lineminyaka eyisikhombisa yebandla futhi uNkulunkulu futhi leyo yinombolo egcwele yeminyaka yebandla yilokho kuphela isikhombisa isikhombisa sinombolo kaNkulunkulu ephelelisiwe iminyaka eyisikhombisa yebandla iminyaka eyizinkulungwane eziyisikhombisa yokudala yonke into isebenza esikhombiseni manje nazo-ke izintombi ezaphuma ukuyomhlangabeza nezintombi eziyiziwula manje zazingenawo amafutha esibanini sazo kodwa zazinayo yonke enye into zazihlanzekile zazikholwa kuKristu zashumayela izwi ezazilikholwa ihlelo lalizivumela ukuthi zishumayele zazishumayela kolokho ukufika kwesibili umhlatshelo okubuyisana ziyakholwa uke ubophane nesifundiswa esihle seBaptist ngesikhathi kungcono wazi nje ukuthi ukhuluma ngani impela zazazi kodwa nebo kusondelene kakhulu kwasho Matthew wamashumi amabili nane Matthew wamashumi amabili nane amashumi amabili nane kufunde masinyane nje futhi uzobona uJesu washo ukuthi kulezi zinsuku zokugcina imimoya emibili iyosondelana kakhulu izidukise labakhethiwe impela uma kwakunekwenzeka izosondela kakhulu izoshiba lawo maphendekethali kungabi indaba yemuntu impela manje uMathewu wamashumi amabili nane amashumi amabili nane ukhona umuntu oyiphethe na angiyitholanga khona lapho uyitholile lapho dadewethu noma abanye benu na uMathewu wamashumi amabili nane uyitholile bhena kulungile ifunde ngokuba kuya kuvela amaKristu bamanga oKristu bamanga manga oKristu bamanga nabaprofethi bamanga abaprofethi bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze uma kungenzeka kudukiswe nabakhethiweyo nakho lapho khona manje yini ezovuka na kuyovuka uKristu bamanga abantu bamanga bethi ngingokaKristu abaprofeti bamanga bethi ngilokho futhi ngilokho futhi bayocishe badukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka futhi kunendlela eyodwa kuphela ongake usindise ngayo leyo ngokuthi uma wakhethwa ngaphambi kokusekela kwezo kungukuthi abakhethiwe ngokwaziwa ngaphambili igama lakho lafakwa encwadini emuva lapho izibonakaliso ezinkulu manje ebhethesani lamabandla amabili kubebe kunendlela ethile ebengingayenza nje ukuthi abantu balibone kuvele nje kushise emphefumulweni wami leli lamabandla angamabandla nje ahlanzekile ahlanzeke futhi angcwele njengobana leli linginjalo uma wonke izintombi onke izintombi ahlanzekile nje njengoba umehluko kuphela kwakungamafuthe sibanini umoya ongcwele futhi nomoya ongcwele uma ephakathi lapho uveza lona kanye uhlobo olufanayo lomlilo alwenza phelekonje kodwa azina umlilo aweke amafuthe esibanini sazo banebandla lesiko ibandla lesiko njenge kangangoba lingakwazi mikupho emihle akukho kumelene nakho izivumo kholo ezinganyakazisa utembeza wakho namaculo afana nokucula kwezingelozi futhi ziyo faka umunye wakho kuyakho empilweni yawo bewungeke ukwenze kodwa nokho lokho kulokhu kuyiphutha akusiko kuyingxenye yakho kodwa hayi konke kwakho ngelo hlobo olugeja ohlitshe niyabo bona nje ba manje ebhekisisane nangu umowabo eza ezansi ngizoyithatha khona lapho ukuze ngikwazi ukuyibona nangu umowabo inhlangano enkulu ngizobeka lapha kwenhlangano nangu Israyeli ongenayo inhlangano nangu umowabo ukubeka elokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha amalitshara ezikhombisa uIsrayeli wayenelokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha amalitshara ezikhombisa kulungile umowabo iphezulu lapha ubeke eyokuqala yesibili yesithathu yesine yesihlanu yesithupha izinkunzi eziyisikhombisa uIsrayeli eyokuqala yesibili yesithathu yesine yesihlanu yesithupha izinkunzi eziyisikhombisa kulungile umowabo wathi uyofika isikhathi lapho kuzoba khona umuntu uKristu ufika emhlabeni ngakho ke uyoba yiwundi likaNkulunkulu elisise isono sezwe sizobeka ayisikhombisa ini amawundi kuleli altare uIsrayeli wathi lokho kunjalo impela wundlu ayisikhombisa yalchari niyabo manje khona kanye kuqaleni uKhayini wabeka yalchari wenza umhletshelo wakhonza wenza yonke into wabela ayenzile ngaphandle kwemukeleni ngaphandle kwesambulo sikaNkulunkulu kanti lonke ibandla lakhelwe kuleso sambulo uJesu washo njalo phezu kwalelitshwala ngizo lakhe ibandla lami yiqiniso elembulwe lokomoya lobuNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu kulelitala ngiyakulakhe ibandla lami manje uNkulunkulu ehlele ipha amasiko enu kuphela imikhuba yenu njengamaMethodist amaBaptist amaPentecostal nokuyini okunye umelindela lokho kuphela kini ukuthi likwenze ukushumayela ukufika kwesibili nazo zonke lezo zinye izinto lokho kungokombhalo impela Jego we Baptist Presbyterian nokungena kunye benza khona ke uNkulunkulu ubophezelekile ukuthi abathathe bobabili ngoba yilokho kuphela kudingayo kodwa niyabo ngaphandle kwesambulo nayo intombi yelele nayi intombi ehlakaniphileyo babe inhlangano isizwe esikhulu Sifundile ngomunye busuku lapho kwathi laba bantu ngeke babe yinhlangano bayoba uzulane ezweni behlala emathendeni bempofu bethobekile kodwa kwathi ungazami ukubaqalekisa ngoba nginabo manje bekhisani laba bantu abakholwa isikweni elifanayo ababekholwa kulo futhi bakhonza uNkulunkulu ofanayo niyabo kodwa babengenazo izibonakaliso nezimanga zibalandela uIsrayeli wayenenyoka ejuzi ithwala elishayiwe injabulo enkosi ukuphulukisa kukaNkulunkulu abaprofeti yonke into phansi lapha ngqo futhi abakwenzanga babe nesiko ngaphandle kwesibusiso amafutha into efanayo lentombelele lentombi ehlakaniphileyo bobabili babengabantu abangcwelisiwe kodwa le yayinamafutha futhi le yayingenamafutha ngakho ke bathi siyafana njengani lokho akekho kithi olungile maqondana nalokho ngani nisike jali sabakhethi abangcwele awu lokho kulungile he lokho kulungile akekho kithi okahle sonke sonile futhi sisilelwe yinkazimulo yeNkulunkulu kodwa indlela ekungukuphela kwayo ongake ukwazi ngayo akusikho ngokujoyina ibandla akusikho ngokuzama ukuphila kahle kodwa kungenkathiwe emukele uKristu akusikho engikuphilayo yilokho ayeyikho akusikho engiyikho kuyilokho ayikho ngoba yimi kuze mina ngomusa wakhe ngibe nguye ndedela ka uNkulunkulu niyakubona na manje intombelele intombi ehlakaniphile enamafutha esibanini sayo manje khona manjalo nakho kufika umsindo bekani umyeni uyeza phumani liyomhlangabeza futhi zavuka kodwa ngesikhathi sezenzile le yayikwazi kungena ngoba zazinamafutha esibanini lokho kwaba ngumehluko Ne, yayinga kwazi kungena. Lapho kwakungekho amafutha esibanini. Zabuyela muva ukuyokhuleka kwemukela umenzele. Kodwa ngesikhathi zisahambile, kwase kuphele konke. Amahlelo athi, awu, mhlawumbe besisephutheni, mhlawumbe kungcono sibuyele muva, siyofunisisa umbhaphathizo kamoya ngcwele. Lokho azama ukukwenza manje. Nikuqaphelile lokho na?
The Presbyterians. Hold your tape a minute. I don't want to call this name.
Ama Presbyterian, bamba ichepi yakho mzuzu, angifuni ukubiza leli gama. Umyeni yafika futhi awu kusondele kangakanani kubuya kwakhe khona ke uma ngabe behamba manje ukuzama ukuthenga. Kulungile, vula ichepi yakho jini. Manje le kuthola na ngesikhathi besehambile ukuyothenga. Bazama ukuthenga manje wonke amabandla zama ukuba nemvuselelo, imvuselelo izama ukubuyela muva. Manje ngisho ndakudokotela Billy Graham obhalwe kwi-Herald of Faith. Ngibonile vele Chicago futhi wathi ngeke sidelele umnyakazo we-Pentecostal, yebo ngeke sikwazi idelele bona ngoba babe nabaningi abaphendukile zikajini ezingakonyaka kuna wonke amanye amabandla ehlanganisiwe ndawonye. Yilo kanye umlilo ovuthayo unyakazisa uhlunga uphonsa inethi phakathi futhi udonsa futhi uma uphonsa inethi uJesu wathi umbuso kaNkulunkulu ufana nomuntu ohamba waphonsa inethi lwandle futhi ngesikhathi edonsa wayenezimfutho zamanzi, izinyoka, amaxoxa, izinyoka, yonke enye into, kodwa wayenazo nezinhlanzi futhi. Yilokho kwenziwa ngumlayezo wePentecostal ukushanyela umhlaba ukuyiphonsa phakathi uphinde udonse, sithole izimfutho, isikhuphashe, ama-crowded, onoshobshobi, izintsha zamanzi, obhabhuli nayo yonke enye into phakathi lapho. Kodwa kuyini? Kukhona nezinhlanzi lapho futhi, yilezo ezingezenkozi. Kulungile. Yena abanye benu nabazalwane nikhola ngumthetho kule table ningathanda ukuyishisa. Zaqala nini ukuba izinhlanzi na ngesikhathi nethi izimboza na zaziyizinhlanzi yokuqaleni kunjalo zakhethwa kusukela ekusakaleni kwezwe ukuthi nje zazingakasetshenziswa inkosi. Lelo ixoxo lakho uthathe ixoxo lidala bese liphonsa phezulu esebeni levele lithi libuyele emuva emanzini futhi isikhuphashe sidala sihleli lapho sithi leso isigejane nje sabagebiwe abangcwele nalo lihamba libuyele emuva. Wo qabo libuyela ngqo odakeli kanzima kangangoba lingakwazi kunjalo. Inyoka indala ehaza lapho kancanyenyana nje ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Udokotela Sibanibani noSibanibani wangitshela wathi angeke ngikhohlise nanso ihamba khona lapho futhi niyabo. Inyoka kwasekuqaleni ixoxo kwasekuqaleni uPaul wathi ephepelini ngalolo hlobo wathi baphumile kithi ngoba babengesibo abethu kwasekuqaleni niyabo. Kulungile, intombi eyisiwule, intombi ehlakaniphileyo enamafutha esibanini sayo yazi ilungiselele. Manje ngesikhathi sahambile kuyothola amafutha lokho akade ezama ukukwenza khona manje. Laba bandla amakhulu obuvangeli ezama ukuthola lezi zinto ezinkulu niyazi futhi yenze buyelani emuva ephepelini emuva. Sidinga isibuziso sePentecost. Ngani ungacabanga nje ukuthi ebulweni lwenkonzo abazoba nayo niyabo ngeke bafike ezansi lapho futhi bone bonke lobo buqhathanzipho kubo lakho konke lokho uqhabo ngeke baziyekele lezo zinhlangano zomama nezinhlalisane nezinto ezinjalo. Kubambelela ezweni njengoesawo ngesinye isandla zizama ukubamba uNkulunkulu ngakwesinye isandla. Angeke ukwenze, angeke ukwazi ukuba ngumKristu onezingcemu uyazi ubuke uNkulunkulu neze futhi ufanele uzinze Calvary uhlale lapho nalokho. Manje kodwa nabo behamba futhi bazama ukubuyela emuva futhi kubulani ukuthi sisondele kangakanani ngaso kanye lezo zikhathi abaya ukuyothenga ngaso. Yilapho umyeni ifika khona. Mfowethu district siseduze nalapho, siseduze impela nasekhaya. Ngokunye kwalokhu kusa icilongo lenkosi lokhala nesikhathi siyobe sesingasekho nokusa okusa iphakade kukhanya pha lapho abasindisiwe bakhe emhlabeni bayobuthanela ekhaya labo ngalo kwesibhakabhaka isikhathi esinjepho kuyoba yizo. Ya intombelele izo lentombi yelele manje nifuna ukwazi ukuthi kuzokwenzekani ngayo. Ngabe yilokho na into eyodwa ngifuna ukuyichaza, kuzokwenzekani kulamabandla na kuzokwenzekani kulaba bantu ababa yingxenye yendlela noKristu futhi abezanga noma abangahamba yonke indlela noKristu na.
Now, in Romans, I believe 2:22, the Bible said, Paul said, if the Spirit
manje
kwa
pasa Roma ngiyakholwa esibili amashumi amabili nambili iBhayibheli lathi uPaul wathi uma umoya kaNkulunkulu ungekho kuwe awusuye okaNkulunkulu ngowenhlangano kodwa hayo kaNkulunkulu uma umoya kaNkulunkulu ungekho kuwe awusuye kaNkulunkulu niyabo ufanele ube nomoya kaNkulunkulu ukuze ube ngokaNkulunkulu impela kulungile mnumzane ukuhlupheka ukukhulu manje uma wena bazodingeka bedlule manje niyakhumbula wathi manje ake ngitholele okunye kwalokho baphonse bumnyameni obungaphandle futhi uyoba nokulila nokukhala nokugedla kwamazinyo. Kulungile lokho ngukuhlupheka ukukhulu akunjalo na ukuhlupheka ukukhulu manje ngemva kwalokho ukuhlupheka labo bantu manje ake ngikubambe futhi lapha yinsala. Manje bhekane nasi siqephu sezimpahla kulungile nenekazi libeka kanje manje lizozenzela ukuthile niyazi uhlobo luthile lwesembatho manje lokhu yikho konke kwezimpahla anazo manje konke nokuncane kwakho uhlobo lwezimpahla kunjalo na bobabili babe yizintombi niyabo kulungile babe nokukholwa kuKristu isimo sokube sabo kulunkulu baye ebandleni benza izinto ezinhle uthando akukho okwakungashiwo okumelene nemisebenzi yabo nezinto ngiyayazi imisebenzi yakho washo kuwo wonke unyaka ngiyayazi imisebenzi yakho kodwa uyashoda niyabo manje ngesikhathi esifazane uyanquma engqondweni yakhe ukuthi unayiphi indlela yephethini lapha futhi uyanquma engqondweni yakhe ukuthi uzoyisika kanjani iphethini ukuthi izosika kuphi ngabe kunjalo na awu uthola lokho acabanga ukuthi yingxenye yenele nenhle ukuze dlula zonke yephethini ngabe kunjalo na ngoba yizo zonke izimpahla ezifanayo kodwa uyibeka kanje mhlawumbe noma kanjalo uyibeka phansi bese ke thatha izikelo zakhe futhi ayisike manje lokho okusalayo kubizwa ngokuthi yinsali kulungile manje iyini iphethini na kwakwaziwa kanjani na ngeyodwa indawo inenekazi elakhetha ukuyisika kuyo uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wayazi isiphetho kusukela kuqaleni ngokwazi ngaphambili wakhetha ukuthi uzosika kuphi wayewazi umehluko phakathi kuka Esau noJakobe wayewazi umehluko phakathi kwesoni nongcwele wayewazi umehluko uyayazi injongo yaye yonke inhliziyo ngakho ke wasikhetha ngaphambi kokusekela kwezwe futhi wafaka amagama ethi encwadini yewundlu yokuphila futhi lewundlu elalizobulawa futhi wafaka amagama ethi kuyo ngaphambi kokuthi libulawa futhi iBhayibheli lasho ukuthi uKristu wayeyiwundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe namagama ethu afaka encwadini ngesikhathi akhethwa emuva lapho ukuthi abe yiwundlu elalizobulawa sakhethwa ukuthi sibe yilowo elabulawelwa yena manje konke kuyintombi manje nayi insala encane ayilahlwa woqhabo uyayigcina kodwa ayibeke ngemuva angayisebenzisela enye into niyabo kodwa ngeke isetshenziswe lapho lelo ibandla elisikiwe lakhishwa manje bazofanele bamele kwehlulelwa ngoba bedlule ekuhluphekeni leyo insali manje niyakuthola na
here goes the church home. It goes home.
Nali bandla lihamba ikhaya liya ekhaya nayi insali yesele futhi nansi inkulunkwane eyikhulu lamashumi amane nane ntabeni sinayo amaJuda akusibo abalobakazi abathathu abehlukene ngumlobokazi uqobo insali nenkulunkwane eyikhulu lamashumi amane nane impela wayengadli lutho olunye ngaphandle kokudla kukamoya ongcwele ngaphandle lapho ngiyacabangela ngakho ke waye kahle kwakungekho lutho olungahambi kahle ngoJohane nebo futhi nabo babe lapho manje kuphelani kwesikhathi bangaka waziyo ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi abangcwele bazokwehlulela umhlaba uPaul washo njalo. Ake sivule manje encwadini kaDaniyeli futhi sithole isihlalo sobukhosi esimhlophe singakukhipha esambulweni kodwa ngithanda ukukhipha kuDaniyeli kuyinto efanayo uDaniyeli esikhombisa futhi sizobamba isihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu sokwahlulela lapha ake siqale evesini lesishiyagalombili lesahluko sesikhombisa sikaDaniyeli Futhi ngabuka izimpondo futhi ibheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbulwa manje siyazi ukuthi siseRoma lapho manje niyakubo futhi ibheka kulolo phondo kwakukhona amehlo omuntu manje khubulani lelo phondo alwemukelanga umkhele kwakuyinto enobuqili ezinye izimpondo zaguquka zaba yizilo lokhu kwakungubuqili kwakuyindoda uphapha esikhundleni sobuhedeni niyabo nomlomo okhuluma izinto ezinkulu manje ebhekisisani ivesi lesishiyagalolunye ngisabheka kwaze kwaba kwabekwa izihlalo zobukhosi lokho yiyo yonke imibuso yabezizwe isiphelile umprofethi ekhuluma manje khumbulani zonke zalezo zinto ayisho yenzekile khona phansi kulento yokugcina siyakwazi lokho ngomlando wethu esiwuthathayo labo kwabekwa kwahlala umdala izinsuku izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa niyazi ukuthi lowo kwakungubani ngobunye ubusuku kulowo mbono na uJesu izinwele zekhanda lakhe zazinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo futhi isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga bomlilo amasondo aso engumlilo ovuthayo futhi umnanjana womlilo wavela waphuma phambi kwakhe izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zazimkhonza naloke ibandla silibuya kanye naye yabo nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi phambi kwakhe ngomlobukazi ekhuphuka nalo lonke izwe futhi wahlala behluleli izincwadi zavulwa wahlala behluleli izincwadi zavulwa futhi ngabheka bona ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa lupondo futhi ngabheka saze sahlatshwa isilo wachithwa umzimba waso sanikelwa ukuba sishiswe kuwo umlilo futhi mayelana nabanye abafileyo labo abanokubusa kwazo kwasuswa ngiqonde ukuthi ezinye izilo ngiqonde ukuthi ukubusa kwazo kwasuswa kuzo futhi ukuphila kwazo kwelulwe isikhathi nenkathi
now the judgment was set and the books were open that's when the bride
manje kwehlulela kwamizwa nezincwadi zavulwa ilapho umlobukazi abuya khona futhi amise kwehlulela nebandla elikhethiwe ibandla elikhethiwe lizobuya ngemva kwaleyo minyaka emithathu nengxenye nangemva kwesikhathi futhi ngale sambulweni buya kunikeza kusho ukuthi abanye abafile abaphindanga baphile iminyaka eyinkulungwane nina bangake abakufundile na eziningi izikhathi eziningi babaphile iminyaka eyinkulungwane uJesu uyabuya nomlobukazi nomlobukazi manje khumbulane njengoba ngishilo yonke into ihamba ngobuthathu ukufika kwakhe kukathathu okokuqala wafikela kuzohlenga umlobukazi wakhe kwesibili ufikela ukuzohlwitha umlobukazi wakhe njengendaba yothando uyeza lapha futhi amebe ngesikhathi sasebusuku amsuse emhlabeni ahlangane naye emoyeni ukufika kuyimfihlo kwenkosi yabo okwesibili uyafika ukuzokwemukela umlobukazi wakhe okokuqala ukuzomhlenga okwesibili ukuzomamukela nokwesithathu unganye naye inkosi nendlovukazi futhi nangwe kuyela kwahlulela phezu kwezizwe uPaulu wathi angake aqale yini ngisho ngamunye kwenu nonke aye enkantolo nenkinga nomunye na likwazi ukulungisa lezi zinto ezincane anazi yini ukuthi abangcwele bayokwehlulela umhlaba na nakho kwehlulela obekunikelwe kuKristu kanye nohlangothi lwakhe bangabameli abasebhokisini futhi nango uhlale esihlalweni sobukhosi nango umlobokazi ummeli futhi nakho kuza kukhuphuka laba izincwadi zavulwa nenye incwadi okwakuyincwadi yokuphila manje incwadi yokuqala yayiyincwadi yesoni esalahlwa kulukile silahliwe kwasekuqaleni nje nazo ke izimbuzi akanalo ngisho nethuba ndiyabo uyisoni kwasekuqaleni nje kulukile manje uyalahlwa futhi ezimvini zame kwahlulelweni kwakumelwe behlulelwe futhi nabangcwele kwakufanele babehlulele uNkulunkulu akasuye yonke nabulungiswa uma bahedeni ngale yezweni futhi thina sakha amathempelane egolide zesishiyagalombili nezigidi eziyishumi zamadola lapha emelika esikhundleni sokuthatha umlayezo uye kubo ngaleya uNkulunkulu uzosibeka icala kodwa abayekele impela uNkulunkulu akasuye yonke nabulungiswa Nina, nina lapha uma ningakazi likubone lokhu kaphambilini ningahle ningahle ningabi nasibopho kodwa seninesibopho manje yabo ninesibopho nonke futhi sinesibopho sokuthatha umlayezo unesibopho sokuthi uyawuzwa noma qhabo manje yabedeni bazovuka labo bantu ongaphandle lapho khonza ichempelana abazi lutho lunye olungcono abazi lutho ngawo uNkulunkulu akasuyongena bulungiswa wayengeke abalahle ngaphandle uma bake babanalo ithuba futhi bazokwabelwa indawo futhi ngakho-ke ebandleni ukuthi unyaka ngamunye kwehlele kulo nyaka webandla kusukela efesu kuqhubeke kuyofika phansi lapha umlayezo wokuqiniswa kakristu njengoba wawunjalo ekuqaleni umbhabhathizo kamoya ongcwele amandla ovuke ukukhuluma ngezilimi ukunyushwa kwezilimi izipho zokuphulukisa umbhabhathize egameni lenkosi ujesu zonke lezo zinto azifundisa yilowo nalowo okulowo mlobokazi uyokuma njengommeli lakubuza icala lomunye umuntu othile ubunomhlangano kwasibanibani ngabe wamtshela na manje ummeli yebo ngamtshela nakho lapha encwadini angeke ukwazi ukukuphika ngisho nemicabango yethu ikuleyo yabo angeke ukwazi ukukuphika yebo ngamtshela ukuthi ufanele abhabhathizwe echafesendvili lapha ya ethabenakele lapho na yebo mnumzane ngingi wena ya nakho encwadini wabatshela ukuthi bafanele bakwenze baze baphenyisisa lo mbhalo futhi bakuthola ukuthi kuyikho kodwa abangakwenza sukani kimi nina benza bokubi angizange ngisho nginazi yabo ilapho ehlukanisa khona izimbuzi ezivini yabo alahlela abanye kwesokunene nabanye kwesokhohlo lokho kukulethela amazinga akho amathathu emuva futhi kodwa leli zinga ngeke libe nalelo zinga lokho umlobokazi futhi niyaqaphela umlobokazi ukanye naye ethempelini abanye bayasebenza futhi baletha inkazimulo yabo embusweni kodwa umlobokazi ukanye nomyeni njalo njalo abanye ngeke babelwe njengalaba phansi lapha bazokhonza ngeke balahlwe ngoba yena wabehlukanisa njengezimvu ezimbuzini kodwa yena kodwa imbuzi yayingenakuqonda ngakho yayingenandaba ngakho yayimbuzi futhi yeneliseka njengembuzi futhi ngakho-ke yavele yafa njengembuzi futhi lokho kwaba ngukuphela kwayo kwaba yilokho kuphela niyabo kodwa imvu uma uNkulunkulu ekubamba ukuthi ngangimi lapho nomheteni ongakaze azwe lutho ngakho-ke uma ushumayela leli vangeli kubantu futhi ngifanele ngime anikumbuli ekuguqulweni okukhulu anginika khona kungekudala ukuthi ngifanele ngime lapho nalabo bantu futhi ngizophendula ngabo na futhi ngizibonile lezo zigidi zime lapho ngathi ngabe bonke bangabakabrenham na wathi qabo wathi bangabaphenduke kuwe futhi ngathi ngifuna kubona ujesu wathi hhayi kwamanje kusazoba yisikhathi ngaphambi kokuthi afike nokho kodwa uzofika kokuqala futhi uzokwehlulelwa ngezi olishumayelile futhi baphumule phezu kwalelo ngathi ngabe bonke bazokwenziwa lokho na ngabe uPawulu uzodingeka ukuthi ame na wathi yebo uPawulu uyama naye neqembu lakhe alishumayeza ngathi ngishumayele umlayezo ofanayo na ushumayelile futhi lezo zigidi zaphakamisa izandla zazo futhi zathi siphumule kulokho nakho lapho khona uyabo khona lapho yebo wathi sizobekeze sibuyele ndawonye emhlabeni kuthathe umzimba okwaziyo ukudla futhi siphuze futhi siphile ndawonye yonke iminyaka engenakunqamuka lapho lokho ububuya kwenkosi kulungile manje umzuzu nje manje kule kusondela eduze kancane manje ngoba sekufika cishe phezu kweisikhathi sikamfowethu lapha senkonzo yempaphathizo noma yini azoyisebenzisa kulungile manje kusekulonyaka webandla nayinto enhle kakhulu ngikuthanda lokho kahle kakhulu kuseyile minyaka yamabandla nansi imimoya emibili esebenza cishe ngokufana impela khona phansi ngalapha owodwa uyihlelo omunye ngumoya ongcwele ujesu wathi yayisondelele kakhulu ukuthi yayiyodukisa labakhethiweyo uma kwakunokwenzeka le mimoya emibili beka abantu bayo uphawu yenzela ukwehlulela okuzayo. Satan wethembisa ukuthi yabakhe ukuthi uzoba nabaningi kunoKristu futhi unabo. Manje phikisani lokhu impela ngokusondela impela manje njengoba sifika kulokhu ukuningi kunakho kuyobakhona ukubeka abantu phawu. Abaningi banjengo Eva, Eva wamanje sikade zinde ngokwanele ukuba khohliswe ukube wayengazange ame wakungeke kuze kube nokukhohlisa. Kodwa u-Eva wama futhi ngesikhathi ema lapho-ke athola khona ukukhohliswa kwakhe. Isikhundleni sokucindezela kuqhubeke futhi ngabeni ngilandela eduze manje na lalelani isizathu sokuthi u-Eva wakhohliswa. Ake sikusho kanye kanye ukuze ngizoqiniseka ukuthini kuthi.
The reason Eve was deceived.
Isizathu sokuthi Eva wakhohliswa akazange aligcine lonke izwi likaNkulunkulu. Satan wamcaphulela lona kodwa akazange amtshele lonke iqiniso kanjalo nehlelo lakhe alikwenzi. Yabo, kodwa wesifazane wahlala isikhathi eside ngokwanele ukuthi athole ingxenye yezwi futhi akalithathanga lonke izwi. Futhi le ndaba namuhla intombi elele yahlala isikhathi eside ngokwanele ukuthi ithole ingxenye yezwi kodwa hhayi lonke izwi. Ibandla likhohlisiwe lihlala isikhathi eside ngokwanele ukuthi lithole ingxenye yezwi kodwa hhayi lonke izwi futhi babeqotho futhi bethembekile ngalo. U-Eva wakhohliswa, ephepheli lathi wakhohliswa. Wadamu akakhohliswanga, wadamu wayazi kahle kamhlophe ukuthi wayenza okuyiphutha kodwa umkakhe yenza izinto ayezenza emncenga ukuthi adle kunqatshelwe. Ngani wayeyindoda nibo futhi kwakubuye kakhulu ukuthi niyaqonda niyabo wayazi ukuthi wayenza kungalungile kodwa u-Eva wayecabanga ukuthi wayenza kahle. Oh, niboni na yingakho uPawulu athi wesifazane kafanele neza shumayela evangeli. Waye wayephakathi kwaba nguye wakhohliswa. Angimvumeli wesifazane ukuba afundise noma abe nanoma yiliphi igunya kodwa ukuba athule niyabo. Ngokuba u-Adamu wenziwa kuqala kwase kulandela u-Eva futhi u-Adamu akakhohliswanga kodwa wesifazane wakhohliswa yena esekuphambekeni. Wathi kepha manje akalahlekile uyosindiswa kuthelela abantwana uma inendoda nokunye nokunye uma iqhubeka ngokukholwa nesimilo nabo bonke ubungcwele nokunjalo uyosindiswa. Kodwa ungavumeli ngisho namunye ukuthi afundise noma abe negunya. Yabo, uPawulu wathi ungakwenzi. Wathi manje ngicabanga ukuthi nginomqondo wenkosi. Washo bathi ngani abaprofethi lapha ya abaprofethi futhi basitshela ukuthi sifanele sishumayele. Yena wathi ini lavela kini yini izwi likaNkulunkulu futhi lavela kini kuphela na? Uma umuntu wezicabanga ukuthi ungokamoya noma ungumprofethi akakwemukele ukuthi engikushoyo kuyimiyalo yenkosi. Yabo, kunjalo wayekwazi ekhuluma ngakho kodwa wathi uma engenalwazi imiyekele angabi nalwazi yilokho kuphela angeke alilalele. Awu vele umyekele aqhubeke ubheke ngqo eweni yabo kodwa nje qhubeka kodwa lapho leyo mimoya emibili. Isizathu njengoba benabesifazane emuthweni wamaphoyisa ngaphandle ezitaladini lokho kuyihlaza efulegini lasemelika ukufaka labo mama ngaphandle lapho esitaladini futhi amashumi ezinkulungwane zamadoda zingenawo umsebenzi. Ngani sizwe sowesifazane indawo yosifazane wesifazane uzokwengamela ukukhonza owesifazane lowo moya wemfundiso zewekatolika ukukhonza owesifazane njengonkulunkulu ngakho lokho nje uhleli kahle nje anikuboni ukuhleleka na. Ayikho into uNkulunkulu ayenga yini ngeze indoda yenhle kuNkosikazi uNkosikazi impela kodwa uMosifazane ethola okunye okungale kwalokho usephumile kunjalo impela. uNkulunkulu akazange ahlose ukuthi abesifazane basebenze kunoma yiyiphi yalezi zindawo nokwenza lonke lolo hlobo lwezinto ezinjalo. Labo abesifazane bafanele babe nabantwana futhi bakhulise abantwana babo bonke bangabashumayeli abancane yilona lowo wabo kodwa nomsebenzi wabo ubufundisa ekhaya benabantwanyana babo ukukhulisa abantwana babo. Kulungile manje imimoya emibili ecishe ifane njengo-Eva cishe impela kungalo. Sathane wathi uNkulunkulu ushilo, uNkulunkulu ushilo, kunjalo uNkulunkulu ushilo. Unkulunkulu shilo kodwa wo impela wayengeka silahle uma siphaphathizwe egameni lika Yesu indodana moyongcwele ngeke nje lokho kube kahle nakho na wena mzenzise imbicibici yabo mnumzane unkulunkulu akakaze kusho lokho ayikho into enjalo empeleni ifile ayikho into enjalo ngitshele lapho igama lika Yesu indodana nomoya ongcwele likhona alikho igama linjalo ngakho ngeke ufile niphume kuphi na esathezi ibandla elifile ayikho into enjalo Legama ukuthi uyaphila futhi uthi uyibandla lobuKristu kodwa uvile kunjalo ayikho into enjalo njengegama likaYise indodana umoya ongcwele Oh hawo ngeke yini lokho kube kuhle na futhi kungeke uPaul wathi kungeke wathi ngabe namemukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwa na azazi nokuba kukhona wathi manje ke naphaphathizelwe kukuphi na wathi wazali niphinde niphaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu wathi uma ingelosi ivele ezulwini ifundise noma yini enye ayibe ngeqalekisiweyo lelo yiqiniso ngibophezeleke kuphela kukusho Niyaqonda akusini kakhulu kangako yilamathephu engiwapavumulelayo niyabo ngoba ngiyazi ukuthi ayahamba yonke indawo futhi ngakho ke yilokho kuyikho Kulungile akusiko weva wakhohlizwa wabona ingxenye yezwi umowabi wakhohlizwa intombelele yakhohlizwa ibandla likhohlisiwe amahlelo akhohlisiwe niyabo Hlala nezwi yileyo kuphela indlela hlala nalo ngo ungasuki noma yikuphi kwalo hlala ngonalo uqhubeke ngokulokho uNkulunkulu athi kwenze akunendaba ukuthi omunye umuntu thini gcina imigqa kaNkulunkulu manje intombelele yalahlekelwa indawo yayo siyakwazi lokho yiza ekwahlulelweni ukuthi uma yake yalizwe iqiniso ilahliwe kunjalo awusoze uthele uJesu kunoma yipi indawo ngaphandle kwalapho umshiye khona Uchitazi wayengakhuphuka kubulana izintombi ezilele wena uthi zingaphefumulelwa kuteveli ngokuphelele zisaphila ngokuhlanzekile na yebo mnumzane uchitazi wakwenza esindisiwe engcelisiwe eshumayele kuphulukisa kwaNkulunkulu wakhipha oteveli ngani uqonde nje ngqo phezulu cishe into efanayo nabo bonke ababeyiyo kodwa uma sekuziwe Pentecost lapho akhombisa khona ubunjalo bakhe akemukelanga umoya ongcwele futhi waguqula izithende zakhe futhi waphika inkosi uJesu Iloko kanye nje okwenziwa amabandla uma sekuziwa esibusisweni sePentecost basuka kulo wanika ubona iclass na uma nje kulo busuku itshe elinhloko elikhulu kodwa umsizwana nje ngicabanga ukuthi silesikhathi esiningana lapha ngizothanda ukufika kwenye into ngifuna ukunina uPaul Silo uPaul Silo ake sithathe isambulo ishumi nantathu umzuzu nje isambulo ishumi nantathu ishumi nanhlanu futhi sifunde nje lokho azokwenza isambulo ishumi nantathu ishumi nanhlanu
And he had power to give life unto the image. Now that is
Futhi sasinamandla okunikeza ukuphila kuwo umfanekiso manje lokho ukuthi kuwo amabandla amaprotestani amabandla amaprotestani sasinamandla ngoba benza umfanekiso amabandla amaprotestani ngomkhandlu wamabandla wenza indawo lapho bonke ubudlelwane bamaprotestani kuzofanele ukuhlangana Angako waziyo noma ufunde ngesakhiwo esikhulu seUnited abasilungiselele amabandla emhlabeni na impela nebo phezulu phezulu lapho manje njengesizwe seUN Futhi bonke balapho bonke ngisho na kuma assemblies of God balapho balapho nebo kuyinja idla inja njengengulube iya udakeni lwayo nenje ebuhlanzweni bayo kubuyela ngoemuva entweni efanayo impela bacishe impela babhike kwasona izinqumo sabo zobuvangeli futhi nakho lapho likhona nifuna ukuba bakhulu nifuna ukuziphathiswa kwalo lonke izwe njengoba uIsrayeli enza ngenkathi bebone amakhosi futhi bathi senzele inkosi niyabo Futhi sasenza umfanekiso kuso isilo futhi ukuze umfanekiso wesilo wenze kokubili ukhulume futhi ubangele bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo umfanekiso wesilo ihlelo leProtestani hayi Katolika lena yimelika khuluma ngayo lapha niyabo ngoba lesi sahluko ishumi nentathu singemelika isilo esiphuma niyabo zonke ezinye izilo ziphuma emanzini okusho ubukhulu nezicuku zabantu kodwa isilo lapha savela njengewundlu siphuma emhlabathini lapho kwakungekho khona abantu sasinezimpondo ezimbili futhi ke sakhuluma njengodrago futhi senza umfanekiso wesilo esa siye se Europe futhi benza lokho lapha umfanekiso kuso ngokhons kuhlanganisa mabandla ndawonye nokwenza le nhlangano yeProtestani bese kuthi ke baphoqelele wonke amanye amabandla ukuthi wayengeke akwazi ngisho ukuthenga noma athengise noma yini enye ngaphandle kokuthi babe nomfanekiso wesilo. Manje bhekane okwenzeka lapha futhi zabangela kuba bonke bobabili abakhulu abacebile abampofu abakhululekileyo abayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo futhi ukuba angabikho ngathenga nokuba athengise aze abe nophawu noma igama lesilo noma isibalo segama laso. Nakho ukuhlakanipha onengqondo makabale izinombolo zesilo nokuba siyisibalo somuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayizithupha namashumi ayizithupha nesithupha. Isaziyo ukuthi lokho ngubani kungukubusa ezindabeni zaseRoma uPapa ngibe lapho ngqo futhi ngazibonela ngokwami ngiyokwazi phezulu ngale endaweni yakhe isihlalo sakhe sobukhosi njengoba sasinjalo njengoba babeka uBonaface ukuqala phezulu wesithathu phezulu ekuqaleni kunyaka wekwadenika lapha futhi phezulu lapho kuno Vicarious Vili Day okusho ukuthi umbambeli wendodana kaNkulunkulu day uNkulunkulu niyabo yabo umbambeli indodana kaNkulunkulu ngamanye amagama njengendodana kaNkulunkulu ihleli lapha emhlabeni niyabo wonke amandla okushintsha iBhayibheli ashintshe noma yini afuna ukuyishintsha ngakho ke yethi Maria uthini uPapa na sizoba noyethi Maria lokho kuqeda konke awu sizokwenza ukuthi nokuthi ukushiywa uPapa yilokho ke umbambeli sikudlele izindodana kaNkulunkulu kaduze nje babenaleyo mfundisoze abayikhiphile yokuthi uMaria akazanga futhi bathola ithuna lakhe nako konke limakiwe lapho wayengcwatshe khona bathi qabo waphinde wavuka futhi wavusa ekufeni uPapa wathi yilokho ke futhi yilokho ko akune kuphosisa niyabo uPapa washo njalo niyabo umbambele indodana kaNkulunkulu futhi wathi manje noma ngubani ufuna ukwazi ukuthi lesi silo sikubani avelaphi lamandla lathi bale zinombolo lapho futhi akuthi lowo onokuhlakanipha lapho leso ngesinye seziphiwo zikamoya ongcwele ngokuhlakanipha niyabo ngokuthi lawo wena ukuhlakanipha abale izinombolo zomuntu ngoba kubala izinombolo zesilo ngoba izibalo somuntu nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Manje wena thatha yiye futhi uphele lelo gama lonke VICO futhi nje ngokuya kwamagama bese udebe umugqa wehle lapha futhi noma uhlanganise izinombolo zesiRoma futhi uzothola lapho ukuthi unamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha kunjalo. Futhi manje asenze umfanekiso kuleso silo futhi ngale kulelizwe benze umfanekiso inhlanganisela yamahlelo ndawonye amaniko lawo ahlangana ndawonye futhi azihlela wona futhi kugcineni bazohlanganisa lobu buzalwane bangezi bangene njengekatolika kodwa bayohlangana njengobuzalwane ukuzama ukuqeda ubukhomanisi. NeBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wavusa ubukhomanisi ukuba aziphindiselele phezu kwezizwe ngalokho abakwenze kubantwana bakaNkulunkulu kunjalo impela. Wathi futhi banikeza amandla abo nakho konke esilweni ihora linye nokuphindisela kubantu ngegazi abalichithile. Futhi uma leyo bhomu yathoma noma ngabe kuyini izogadla leyo Vatican City nokubusa ezindabeni ezingcwele kweRoma kungeke kusaba khona. Lathi futhi kuyo kwatholakala igazi lawo wonke umfelukholo owake wabulawa ezweni futhi nango lapho futhi nanko umfanekiso wesilo kukho inhlanganisela yamabandla. Kungeke kube isikhathi eside size sivale iminyango ngaleya kunjalo noma sithathe uPaul lohlelo futhi sizovala iminyango kunjalo sizo sazi kangcono kunalokho. Manje ngifuna ukwenzela nje ingxenye yokumpintsha phansi ngaphambi kokuthi sihambe emizuzwini embala elandelayo. Manje uPaul kaNkulunkulu ngumoya ongcwele lonke niyakwazi lokho anikwazi nakulungile sonke siyakwazi lokho ukuthi uPaul kaNkulunkulu ngumoya ongcwele. Manje lokho kujekala jathe isambulo sesishiya galulunye isishiya galulunye elokuqala kuya kwelesine uzothola ukuthi bonke babenophawu emabunzini abo ngoba sekhona lokuqala amashumi amabili lembili uPaul wathi lapho asibeke uPaul ngomoya wakhe ongcwele kuze kube usuku ngoba seEfesu besine amashumi amathathu uthi ningamdabukisa umoya ongcwele leyo ngelosi eza ibeke uPaul ebunzini labo. Manje lokho akusho ukuthi uyayithatha bese ubeka ibalana lapho ibunzi lakho yisambulo sakho uyabo futhi isela sakho into oyenzayo ngakho uyabo lo Paul kamoya niyabo akathathi nje isitembe sikhulu futhi akubeke isitembu kanjalo qhabo njengalapha eminyakeni embalo eyidlule bathi ngesikhathi iNRA iphuma kwaba yilokhu lokho noma ningafuni lokho sekuvele iBhayibheli lathi kuqale ngqo emuva lapho sekuthi akuphele manje niyabo kunjalo kodwa amakwa ababekwe uphawu yabo manje lalunjani lalunjani uphawu lokuqala lwalubukeka kanjani na bagcwaliswa ngomoya ongcwele kunjalo futhi imisebenzi yabo kwakuyimisebenzi kaKristu babeka izandla kwabagulayo futhi bazinda benza zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimangaliso nezimanga futhi ebunzini labo wayebekwe uphawu ngesambulo ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu futhi babesebenza naye ubuNkulunkulu bukaKristu naloke uphawu wena uthi awu manje ungumuntu wesithathu nomosibili umuntu awukabi nalophawu nokho ngakho ke nje liyekele lapho nyabo usuqedile nje kudala uphumile ephepheni lapho ngakho ke ayikho into efana naleyo ephepheni sibusisa sikholwa ebuthathini obungcwele ukude awukaweli ngisho nasephepheni namanje nyabo ngoba ayikho into ethiwa ubuthathu emunye eyake yabalule ephepheni thola igama elithi ubuthathu emunye ephepheni bese uyeza Indodaneni okubizwa ngobudodana manje ukuwe umbhabhathizo kamoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo umoya ongcwele wayenguyise kaJesu Kristu Isikashana nje nezwe ngeke lisangibone kwasho Jesu ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela emuva kuNkulunkulu umoya ongcwele futhi ngizoba nani ngishona kini kuze kube sekupheleni ekupheleliswaweni buyo yonke indlela phansi ngizoqhubeka yonke indlela kanjalo nje lapho futhi yona kanye nje imisebenzi engiyenzayo nani ninizo yenza izinto ebengilokhu ngizenza zizobezi lokhu ziqhubeka lokho kuzoba isibonakaliso sekholwa yonke indlela hambani nishumayele futhi nibapha ize egameni lenkosi Jesu futhi bazogcwaliswa ngomoya wami futhi uma bekholwa lezi zibonakaliso ziyabakalandela abakholwayo ukuze kube sekupheleni kwezwe nginani njalo ngisho nasekupheleni kwezwe wemukelwa phezulu enkazimulweni yilokho ke futhi silindele yena ukuba fike ngelinye ilanga manje yilolo uPaul kaNkulunkulu siyakwazi lokho futhi kumbulane kunenkulunkwane eyikhulu lamashumi amane nane kuphela emaJuda eyabekwa uphawu okwakuyintsali yamaJuda eyayisele kodwa kulokhu kumlobokazi wabezizwe kumlobokazi wabezizwe kwakukhona amashumi ezinkulunkwane eziphindeka zinkulunkwane zalabo ababebekwe uphawu phakathi lapho ngoba lewo ngabafela ukholo nezinto ezehla kuyo yonke iminyaka lapho bayovuka ngosuku lokwahlulela yini ecabanga ukuthi izokwenzeka uma lezo zinyawo zethusi zokwahlulela zemala lapho ngalolo suku nalabo bafela ukholo besukuma lapho phambi kwalawo maRoma ngamba mniko lawo emuva lapho ababebenze ukuthi bashiselwe ezigcotsheni futhi babaphonsa imiphandeni emabhubesi nezinto ezinjalo futhi bame lapho njengommeli wabo eju ebhokisini labasizi bejaji lapha na nejaji lihlezi lapho esihlalweni ngabe walishumayele evangeli kubona ngibeke uphawu impilo yami kude ngale emlonyeni webhubesi ngenzela bona wo mfo wethu ukhuluma ngokuthi sikali kimi isihoko sizobe sikahle kakhulu kubo lokho kunjalo impela bambisiza ngiyabazi labo abazibiza ngokuthi amaniko lawo futhi bazibiza ngokuthi ogcwaliswe ngomoya futhi bengenjalo lapho niyabona nako lapho khona wo kuze ihora elinjani pho isikhathi sisabeka kangaka pho uNkulunkulu uyophindisela ngiyophindisela kusho inkosi ngizonikeza umvuzo futhi zonke senze sibi sizobona onobulungile iso yonke into wake wayenza noma wake wayicabanga impilo yakho iyobanjelwa kuwe lapho kuleyo nto engumazibuthe enkulu na wonke umcabango omubi owedlule engqondweni yakho phendukani bantwana kunendlela yedwa kuphela yokuqela kuloko ngene kuKristu futhi uma ungena ohlangothini lwakho oluthandekayo olunamanxeba amahlanu lapho amanxeba amahlanu ayikuka emzimbeni wakhe uma ubona lokho kophanga leya futhi uzifihle kuloko uthi twala leminyaka ngilungile ngifihle twala leminyaka uzomoya ongcwele oyikuku vele uve nje futhi untwezo ongena emzimbeni kaKristu uvuke uvukele ezintweni ezintsha ezweni elisha elikuzungezile izono owake wazithanda zingemuva kwakho Oh, kukho lutho luzayo kusasa, akukho lutho lukhona manje ukufa, akukho okunye okuyonke kukwehlukanise nalokho. Ubekwe uphawu ukuze kube usuku lwakho lokuhlengwa ngomoya ongcwele. Wena uthole isambulo sokuthi ungubani, uyazi enhliziyweni yakho ukuthi sewedlule kufeni wangena ekuphileni. Bhekisisa imisebenzi yakho ngezandla zakho khona-ke uyabo. Awusebi, awusakwenza kubi, izandla zakho zihlanzekile kulelonke igazi, futhi uyama ushumayele ivangeli usho okuyikho, futhi uphile okuyikho, futhi wenze okuyikho, nomoya ongcwele kanye nawe khombisa izibonakaliso nezimanga nsuku zonke. UNkulunkulu ekwenza wazi ukuthi ngumntana wami obusisekile futhi nginawe, ngikanye nawe ngqo, kulendaba yokuthi kuphi nginawe, ngizohamba nawe emahoreni amnyama nakuyo yonke indawo. Wo, ihange elinjepho, elinjepho. Ngiqinise kwehange umphefumulo wami endaweni yokuphepha, ngingabe ngisantweza ezilwandle ezidlangayo. Wo, isiphepho singakhukhula ngaphezulu kokudlanga, ukujula okunesiphepho, kodwa kuJesu ngiphephe njalo. Ngisho nokufa kuza kukhuphuka kucula lapho ngezinye zalezi zinsuku, futhi kundiza njengenyosi izungeza ngasekhanda lakho kanjalo, ungathi wo kufa, luphi udwezi lwakho na? Njengoba usana omncane wabhala ngokunyukuza, intombazanyana yami ehlezi emuva laphaya yayibhala amanothi, yena nentombazanyana kaFort Collins. Ngiyakholwa ngalokho ebengizokusho, ngakho-ke bengifunda iphepha mina nomama wakhe. Futhi wathi incwadi yemi ipetukazwe, amen. Wathi futhi niyayazi le ndaba encane engayixoxa ekugcineni ngokufa, niyazi niyizwile kungesanatosi. Wawukhona ngesikhathi lokho kwaxoxa na? Yabo, ukufa kwake kwaba notosi kukho, kodwa ngesikhathi uSathane wayengaqinisekile kakhulu ukuthi leyo ndoda kwakuyindodala kaNkulunkulu nomakhabo. Wawumbona emelapho ngesikhathi uSathane yeza kuye wathi, awu, uma ungenza izimangaliso, uma ungumfa owenza isimangaliso uyileyo ndodana kaNkulunkulu, ngizokutshela kulotshiwe ebhayibhelini uyabo ukuthi futhi uma uyiyo, angibone wenza isimangaliso. Manje ulambile, awudlile izinsuku ezingamashumi amane yini ungathathi itshe futhi wenze isinkwa ngalo, futhi uhlale phansi udle na? Angikubone kwenza, futhi ngizokholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wathi umuntu akayikuphile ngesiko sodwa, kodwa ngawonke amazwi. Ohe, wazi ukuthi akahlangananga noMose lapho, akazanga na? UMose waphonsa phansi imiyalo futhi wayephula, kodwa wazi ukuthi washaya okungaphezulu kunoMose. Wabeke semkhuphula futhi wathi, uyayibona yonke imibuso yomhlaba na? Kune-United States, kune-Great Britain, kukhona yonke yayo kuza phezulu lapha emilekeni ezofika. Wathi, yonke izoba yami. Uyakwazi lokho ukuthi ibuswa kubani? Wathi, ingeyami futhi ngizokwenza ngayo, ngibathumela impini, ngenza noma yini engifuna kuyenza ngayo, ingeyami. Wathi, ngizokunika yona uma nje ungangikhonza. Wathi, buyela emva kwami Sathane. Wayazi ukuthi wayezoba yidlalifa kuyo noma kanjani ekugcineni, ngakho-ke wathi, buyela ngemva kwami Sathane. Ekugcineni ngekathi bemthole ezansi lapho ngelikilanga, futhi bathatha indwangu bamvala ubuso bakhe kanje, ngiyacabanga nje isikhafu esidala esingcolile, futhi bathola basidonsa sazungeleza ikhanda lakhe, futhi ehlezi lapho opha futhi elimele. Ekuseni umoya obandayo uvunguza, basebevele bamshaya negazi ligeleza phezu kwamahlombe akhe, aphonsa kuthile kuye kanjalo, nalelo gazi linamathela emhlane wakhe, futhi ehlezi lapho nomqhele wameva bawudonsela phezu ubuso wakhe kanjalo, negazi nokukhafulelwa ngabasosha ebusweni bakhe bonke ehlezi lapho. Kwakungesiyo into ebukeka kabi leyo na? Wo Nkulunkulu, wena uthi, awu, ukube ngangilapho ngabe ngenza okuthile ngakho. Awu, yini kodwa ungenzi okuthile ngakho manje na? Ngoba uma ungabe wenze into efanayo oyenzayo manje, nange lapho ehlezi lapho ebhuqwa futhi ekhafulelwa, nabo abafundi bemele ngasemuva bathi, hohe, ngabe kwakuyikho na leyo ndoda owayengabiza umuntu ofile aphume ethuneni futhi awumbuke lapho? Kodwa bahluleka ukwazi imibhalo, kuyilokho nje niyabo. Futhi ngakho igazi nokukhafulelwa ebusweni bakhe, babeke indwangu phezu kwamehlo akhe, basebethi, yazi, bayangitshela ukuthi wayenokuhlola kukamoya, uyazi, ungumpro prophet. Wayekwazi ukutshela abantu, watshela owesifazane emthonjeni ngezono zakhe, futhi watshela uSimoni ukuthi igama likababa wakhe kwakunguJonase, nakho konke balana nalokho. Ake sibone uma engakwazi lokho angakwenza manje, bathi sizomnika udlolo oluncane lokuvivinywa, lowo kwakunguDevele sebenza ngaphakathi kulabo bantu, babeke indwangu phezu kwamehlo akhe kanjalo, bathole induku, futhi bamshaya phezulu ekhanda ngayo, bathi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ngubani okushayile, akazange nje ngisho avule umlomo wakhe wahlala nje lapho. Usathele wathi uyazi ukuthi lowo ngeke kube lowo ngeke kube nguNkulunkulu leyo ifanayo lelohlelo lidala elishoyo namuhla lezi zigejane sabagengqeka abangcwele, lokho ngeke kube nguNkulunkulu, kodwa abazi lowo ngeke kube nguNkulunkulu wenza lezo zinto, lokho ngukufunda inqondo bangababhule bakutholanga nje lokho kuphela. Ngakho ke baqala ukukhuphuka igquma bamembathisa le ngubo yende, yona yodwa ingubo ake abanayo. Ngiyacabanga ngesikhathi engumuntu uMaria noMartha bamenzela ingubo yende encane, ingubo yende yonke indawo engenamphetho bayibeka phezu komhlane wakhe, futhi kwakunalawo mabala amancane phezu kwejazi lakhe lapho wayekhuphuka igquma ihudule, futhi ekankaza lesi ziphambano esidala nomzimba wakhe omncane bothakathaka uhamba, nabo bemshaya nayo yonke enye into kumenza ukuba aqhubeke kanjalo. Leso siphambano esidala kuguquna amahlombe akhe udleka, futhi wayendezela, futhi wayeqhubeka ehamba, futhi lawo mabala amancanyana aba makhulu, futhi aba makhulu kwaze kwathi emva kwesikashana nje wonke aba yibali lilodwa elikhulu. Sathela umdala wakhuphuka, uyazi ngesimo senyosi lokho kufa, uyazi futhi wathi no, uNkulunkulu bengeke akwenze lokho, wathi ungumuntu nje wayezenzisa nje, usacabanga lokho, uyazenzisa nje, ngakho-ke ngizomtinyela nje ukuba ube uNkulunkulu bengeke afe, ngakho-ke ngizomtinyela futhi ngibone ngakho kanjalo ngizomzama. Ngakho-ke ngesikhathi emthole esiphambaneni wazikisa lelo tosi kuye, kodwa ngesikhathi kwenza walahlekela utosi lwakhe, lokho kwakungaphezulu komuntu, watinyela uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Futhi yilesi sizathu athi kufa ngesikhathi uPawulu uyazi inyosi ngemva kokuba isitinyele ngokujulile ayikwazi ukuphinde itinyele, inyosi isiphelile khona-ke, ingabhuza nje futhi yenze umsindo kodwa ingeke ikwazi ukutinyela ngoba ayisenalo utosi. Ngakho-ke ukufa kusenalo utosi uPawulu ngesikhathi bakha indawo yokunquma ikhanda lakhe, ukufa kwaba udosi lubhuza lapho ngakuye, wathi wo kufa lubi udosi lakho na, ithilo lathi ngizokuthola Phawulu ngizokubhuquzisa, ngaya lapho banquma khona ikhanda lakhe futhi bamphonsa ngale yesitamkhokweni lapho, ithilo lathi ngizokudla umzimba wakho ngizokubolisa phele, wasethi wo thuna kuphi ukunquma kwakho nani yabo, kodwa akabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu ukufa kwalahlekela udosi lwakho kuye, wathi ngikulile ukulo okuhle ngiliqedile ibanga lami ngikugcinile kukholwa, futhi kusukela manje kulomqhelo phezulu engibekelwe wona ukulunga lowo inkosi mehlulele olungile azonginika wona ngalolu suku, futhi hayi mina kuphela kodwa bonke laba abathanda ukubonakala kwakhe. Amen. Nguma manje uma ufuna yilokho yilokho-ke yileyo indlela mfowethu, lowo ngumoya womkristu wangempela. Manje uma utshela ithuba ulutshela kanjani uPawulu Silo na? Ngizothanda nje ukusho lokhu ngoba nje ngicabange ukuthi ngizovala ngokusho lokhu. Ulutshela kanjani uPawulu Silo na? Ngingathanda kwazi na iyini imiphumela na? Luyini uPawulu Silo na? Siyazi ukuthi uPawulu kaNkulunkulu luyini? Luyini uPawulu kaNkulunkulu na? Awu, asiphenge kwaba seEfesu besine amashumi amathathu, bese-ke niyathola, bese-ke uyazifundela wena lapho, noma abanye benu bangathola isambulo sesishiyagalolunye elokuqala kuya kwelesine, futhi enye kwaba seKorinte besibili bokuqala amashumi amabili nambili, kunezindawo eziningi ngimake ezimbalwa lapho. Kodwa asitshele kwaba seEfesu besine amashumi amathathu, khona-ke lizobona ukuthi luyini uPawulu kaNkulunkulu nalawa amanye noma kuphi. Thatha nje igama elithi uphawu ohlwini lwamagama lwakho, bese ulandela noma kuphi lapho ufuna khona.
All right. Ephesians 4 and 30. Listen.
Kulungile, kwabaseefesu besine amashumi amathathu, lalelani lokhu. Ningamtabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu. Luyini uPawulu kaNkulunkulu nangu umoya ongcwele impela. Kulungile manje, lowo ongenawo umoya kaNkulunkulu akasiyo wami. Uma unomoya ongcwele uyingxenye kaNkulunkulu ngoba ungowakhe, ukubeke uphawu futhi ukuwe, usebenza kuwo, nezibonakaliso azenzayo nawe uyazenza futhi. manje ngabe wonke umuntu uyakuqonda lokho nina klasi na kubiza umoya ongcwele ukuthi ube ngokukaNkulunkulu umoya ongcwele futhi uma ungokamoya ongcwele wenza imisebenzi uJesu ayenze ngiyabo uthando lwakho uma bekukhafulela ebusweni bakho futhi bekushaya kanjalo kwakungekho mpande yobumunyu wababuka phansi wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo niyabo babengakwazi ngakucabanga lokho na abantwana bakho uqobo bakhalela igazi lakhe umtyalo wamazulu lomhlaba lenge esiphambaneni azenzele sona qobo lwakhe wasikhulisa emhlabathini nabantwana bakho uqobo cabanga abantwana bakho nje obaba abantwana bakho uqobo nje bamkhalela simfuni sinikeze uBaraba isela ngaleya wo ngangiyilowo Baraba ngangiyilowo wayefanele ukufa futhi wathatha indawo yami. Ufanele ukuthi wazenzela enjani nje uBaraba umdala ngalokho kuza ngesikhathi lokho kubhatyazela kwale nduna yekhulu kuza kwehlela lapho futhi yavula umnyango futhi uBaraba umdala wathi oh hey kancanyana nje futhi ngizobe ngingasekho ngingumbulali ngiyisela bazongibulala namuhla ngiyazi ukuthi bazokwenza usuku lephazika ngakho ke mina impela ngiyazi ukuthi ngizofa namuhla ithukile ubusuku bonke hamba njengani noma yisiphi esinye isono. Idoktori yazi nakho kuza unogadi wathi oh nanguke ngifanele ngihambe nesikhiye sangena phakathi sakhehleza unogadi wahamba washaya indesheni phuma Baraba yebo ngiyazi ukuthi ngihamba qhabo qhubeka wenze lokho ofuna ukukwenza yini hamba wenze ofuna ukukwenza qhubeka uphume ukhululekile ngikhululekile na ngani ningikwebe intambo kunjalo uNkulunkulu gweba zonke izoli intambo ningikwebe intambo ngikhululeka kanjani ke na waza lapha Baraba buka ukhuphuka iqhumanga leya lalela leso siphambane siguguzele emhlabathini yizo ezipikile lapho bezibethela ezandleni zakhe mbuke khala lapho izinyembezi ezinde zisawothi negazi kuhlangane ebusweni bakhe uthathe indawo yakho Baraba ukufele usho ukuthi ufele ukuthi ngikwazi ukukhululeka na yebo awu kulungile ngizoqala ukubulela futhi-ke wo ungabongi kanje pho ufanele ukufa. Uma ngihlole izimpambane ezimangalisayo lapho inkosana yenkazimulo yafa khona lonke udumulo wami lukhona kodwa lulahlekelwe uyize ohe akumangalisa imbongi yathi ephila wangithanda efa wangisindisa impela wathala izolo zami zayakudele evuka walungisisa ngesihle phakade ngelinye ilanga uyeza wo usuku lukhazimulayo ngingake ngimale kanjani lapho ngibona ngenzele khona na ngingakwenza kanjani na ngingakuthanda ukulahlekelwa yiyo wonke umngane enginayo emhlabeni kanjani lapho ngizobe ngikulungele ukukhahlelwa izinhlangano futhi ngikhahlelwe lapho yonke enye into uma ngibuka ngaleyo ngesikhathi ngigwetshwe ukufa futhi wathatha indawo yami impela Nkosi yonke into ngibala konke okunye ukuthi ukulahlekelwa okuyize wo angemukele iziphambane wo Nkosi phakathi kwamatywala aqhekezekayo nezibhakabhaka ezimnyama umsindisi wami wakhothamisa ikhanda lakhe wafa iveyili evulekileyo yembula indlela eya ezinjabulweni zezulu nosuku olungapheli. Ake ngihlale eduze nawe Jesu ungangisusa ohlangothini lwakho lothandekayo ngibone amanxeba akho amahlanopa wo Nkosana yezulu ukuthi yafa kanjani yafela mina yafa ukuze mina ulahliwe emaketangeni esona etilongweni lesihogo ngilahliwe ngilecala ngiyakude ukuyobhutshisa phakade futhi omunye othile wathatha indawo yami futhi ngakho ke ba ukulima lapha ngesikhathi kwakucishe kube yishumi nesishiyagalombili iminyaka engamashumi amabili kudala ngelinye ilanga umoya ongcwele ngathi awu ngingubani mina na ngavele kuphi na ngiya kuphi na wathi wathatha indawo yakho wawuye lapho wathatha indawo yakho nango lapho ngathi undi likankulunkulu ngiyeza ngine lutho ezandleni zami engiza nalo ngine lutho engingakunikela kuwe Nkosi kodwa nje kalula ngibambelela esiphambaneni sakho ilokho kuphele nginakho futhi wangingenisa ngaphakathi wangigqokisa njengobaba nendodana yolahleko wangifaka isembatho esihle isembatho esingesise sami isembatho sakhe sokulunga kwakhe wasibeka phezu kwami inendathu yomshado emunweni wami ukuthi ngizoba nomlobokazi ngalolu suku manje ithole likhuluphalisiwe selibulewe futhi siyathokoza ngoba bengifile futhi manje sengiyaphila bengilahlekile kodwa manje ngithelekele umuso omangalisayo umsi umsindo mnandi kangaka uwasindisela usizi njengami omubi kakhulu kunobharaba ngangilahlekile kodwa manje sengijoliwe ngangiphuphuthekile kodwa manje sengiyakubona kwaba ngumusa wafundisa inhliziyo yami kwesaba kwaba ngumusa wagulula ukwesaba kwami lowo musa wabonakala uligugu elikhulu kangako pho ngehore ngaqala ukukholwa ngalo lapho sesibe lapho iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi sikhanya kakhulu njengelanga kungasekho zikanyezi ilanga singeke sibe nezinsuku ezisele zokucula indumiso yakhe kunangesikhathi siqala ukuqala sisephakatheni khona-ke wonke mthanda kanjani ujesu ngoba wangithanda kuqala wokumangalisa kanjani pho phinyani kanye nami manje kwekusethosi nizokwenza isahluko sabashumi amabili nanye inkuthazo yomoya wakhe manje sizokhuluma ukuthi ulimukele kanjani ngilikhombisile futhi ngilitshela imiphumelo nango-ke yena manje ulutshela kanjani uPawulu Silo futhi ngize nikhombisa ukuthi kuyini ukulahla kwakho lapho manje uPawulu Silo u-Exodus isahluko sabashumi amabili nanye ukukukhipha etestamenteni elidala ukuze lizobona ngapha nasetestamenteni elisha ngenqaba yemibhalo ebekwe lapha esiyaziyo sonke manje asifunde manje yilezi zahlulelo oya kuzimisa phambi kwabo uma uthenga isigqila esingumhebheru manje khumbulani manje ngumhebheru lelo yikhola niyabo isigqila esingumhebheru siyosebenza iminyaka eyisithupha ngowesikhombisa siyakuphuma sikhululekile ngesihle uma singena sisodwa siyakuphuma sisodwa uma sasiganiwe umkaso uyakuphuma naso uma inkosi yaso nika umfazi yena esizalela amadodana noma amadodakazi umfazi labantwana bakhe bayakubanga benkosi yakhe sona siphume sodwa nje angeke ngiyazi ukuthi isikhathi sami sesihambile uxolo mfuthi nevili kodwa ngifanele ngizikise lokhu mfowethu bukandapha akusikho lokho umama wakho ayikho lokho ubaba wakho ayikho nguwe hhayi umkakho uyabo umkakhe wayengasho lutho abantwana bakhe babengasho lutho nguye kule ndaba umama wakho angahle ukuba wayengongcwele ubaba wakho angahle ukuba wayengongcwele wayenjalo nobaba nomama-ke esawo kodwa wayengumuntu ofukuzayo niyabo kodwa yena kodwa udaba lomuntu ngamunye ngawe ake sithi ubaba wami kumshumayeli lokho kuhlanganise lutho nawe umama wami ngosifazane wesaba unkulunkulu o usezulwini lokho kungahle kube iqiniso kodwa kuthiwani ngawe na nguwe futhi uma sigqila manje nakho lapho manje bhekisisani uPawulu Silo manje manje anginasikhathi sokuthi ngibuyele muva kuze ngoba sekusele imizuzu engamashumi amabili ukuthi lishaye kodwa ngifuna ukulitshela manje nakho kufika isikhathi esasibizwa njalo ngonyaka wesikhombisa leyo ngokuiminyaka eyisithupha ngonyaka wesikhombisa abafundi bebhayibheli abafundisi nezinto abahleli lapha uyazi ukuthi lokhu liqiniso wawubiza ngokuthi unyaka wesikhombisa wawubizwa ngonyaka wejubhili yonke into yayiphumula akukho zitshalo ezazilinywa ngonyaka wesikhombisa umhlaba wawuphumule yonke into babevele bakhothoze kuphela yabo yonke into yayiphumule ngonyaka wesikhombisa futhi ngonyaka wesikhombisa kwakukhona umpristi wayeshaya icilongo futhi uma umuntu wayekade esiqila angikhathali ukuthi izikweletu zakhe zaziyini wayekhululekile manje lokho kuluhlobo lecilonge levangeli ngahle ukube ukhonze udeveli kuyo yonke le minyaka usemaketengweni ngokubhuza kubhema ukugembula nesono izinto ezingcolile noma ngabe wenzeni kodwa uma uzo icilongo levangeli likhala kuyisibonakaliso sokuthi usungakhululeka usungahamba ukukholwa kufika ukuzwa izwi likankulunkulu manje uzilizwile ivangeli ligcwele awusadingekile ukuba uhlale ubushiwe manje uma uhlala nje bese uthi o ngililelelile kodwa ngilizwanga niyabo kulungile khona-ke alisile lakho lalabo abalizwayo kulungile uma ungezwa manje bhekisisane kushilo lapha manje ukufakazela lokhu manje bhekisisane kakhulu impela futhi nigcine ukucabanga kwenu kuvulekile manje emizuzwini emibili noma emithathu elandelayo uthi uma isigqila lokho yileyo ndoda eyayizokhululeka siyakusho nokusho ukuthi ngiyayithanda inkosi yami o ngiyathanda kuye emidansweni angeke ngiyekele ukudansa kwami ngenxa yamuntu angeke ngiyekele lokhu lokho noma kunye ngiyekelele umuntu ubukami abantwana bana bami izinto zomhlaba engizithandayo manje bekhisani lapha mfowethu Brenem ngizokutshela usho ukuthi ngifanele ngi awukafanele uyekele lutho ngena nje kuziyekela khona kodwa wena uthi aw bengingeke ngikwenze lokho angifanele ukwenza lokho ngingowebandla futhi ngikahle nje njengoba unjalo nawe noma ngubani omunye kulungile mfowethu lokho kulungile yezwa lokho okuliqiniso awu manje lalela lapha akusuye uyize indodana nelomoya ongcwele awu uma ufuna ukuthi ukugcina ngalendlela qhubeka nje uzwile lokho icilongo elikuzwakalisile futhi ulizwile inothi elilinikezayo nebhayibheli lathi wo unkulunkulu buka lokho lokho bekungeke yini kungenzele indikimba khona manje kuleli hora lilandelayo na uma icilongo linikeza umsindo ongaqondakali uma ihlele lakho lithi uyise ndodana nomoya ongcwele lokho akuzwakali njengecilongo uma icilongo linikeza umsindo ongaqondakali ngubani ongazilungiselela impi na isigqila siyakusho nokusho ukuthi ngiyayithanda inkosi yami ngiyamthanda udevele ongenza ngenze lezi zinto lokho kulungile futhi angicabange ngicabanga ukuthi unengqondo encane kakhulu lapho ngicabanga nje ukuthi umncane kakhulu kulungile ngiyazithanda izinto ngicabanga ukuthi sifanele sibe nalezi zinto ezinkulu kanje ukuthi senze lokhu izwe futhi sinemidanso sinomdlalo wamakhadi ebandleni lethu nezinto ezinjalo futhi zonke sinesikhathi esihle futhi nje balungile nje njenganoma yisiphi esinye salileso sikejane eninaso enhle lapho kulungile lokho kulungile
and I will not go out in this freedom of the spirit you talk about
futhi angikuphuma kule nkululeko kamoya okhuluma ngayo khona inkosi yayo udeveli iyakusiyisa kubehluleli futhi simise eminyango yini na ngubani umnyango na ngibeke phambi kwakho umnyango lwafika nini lelo phawulesi lena kulo nyaka lapho umnyango wamisa khona lolu phawu ukubeka uphawu kwesilo kokugcina kumisa iminyango noma kuyo insika leyo yiCalvary kulungile inkosi yaso ibhoboze indlebe yaso izobhoboza indlebe yaso ngosungulo size simkhonze kuze kube phakade.
What do you mean, Brother Brandon? If you hear the gospel truth,
ukudukini futhi Brandon na uma uze qinise levangeli futhi wale kuhamba kulo kodwa ke uNkulunkulu maka indlebe yakho lapho ungazophindo lizwe seweqe umuqa phakathi kokuphila nokufa
then you go
kodwa ke uzoqhubeka nenhlangano yakho ihlelo konke kweli izinsuku inguna phakade ambale kukhanyeni bantwana kunjalo uzoyisebenzela leyo nkosi inguna phakade ake khona awufuni ku yabo icilongo likhalile futhi usengakhululeka ngumusa kaNkulunkulu ngunyaka wejubile kuphelela usuku lesono seluphelile mfowethu ngitshela wonke wena okhonza isono ejepini noma izethamele ezibonakalayo nineni yilowo nalowo okhonza isono usuku lesono seluphelile uJesu wafa awusadingekile ukuba ukhonze isono nhlobo awudingekile ukukhothanyiselwe ezivumweni khona namahlelo lowo indodana esimkhululile ukhululekile impela uma ufuna ukuhamba ukhululeke futhi ukhululeke endodaneni zinqamule kuzo zonke izinto futhi ukhonze yena woza kodwa uma ungafuni kodwa-ke inhlangano yakhe inkosi yakho noma ngabe ngubani umkhonzayo uzofaka uphawu endlebeni yakho futhi awusophinde ukwazi ukulizwa nhlobo uma uNkulunkulu eke wakhuluma nenhliziyo yakho ukuthi woza lesi sikhathi futhi wena linqabe khona-ke wemukela uphawu lwakhe wenziwe ube lukhulu eqinisweni naloko uphawuli kwadevele uphawuli esile nabo lwenzani uphawuli esile na luhamba lukubuyisele ngqo eburumeni ubuhlelo futhi awusoze wangena futhi ukhululwe uyokhonza lokho engwina phakade naloko uphawuli esile lokho kunzima bangane lokho kuyasika kodwa yilokho anginasibopho nge yilokho nje okushiye iBhayibheli manje lokho ngokungumfanekiso etestamenteni elidala ofanekisela ukuzwiwa kwevangeli izindaba ezinhle ukuthi ukhululekile awusadingekile ukuthi uphinde uboshele phansi futhi ukhululeke ngokuphelele kuKristu Jesu azisekho izono nezinto.
You that love the world, the Bible said, if you love the world are the things of the world,
Ungeke nini nithanda izwi iphephelo lathi uma uthanda izwi noma izinto zezwe uthanda lukaNkulunkulu lokho ngisho kini iqiniso lona uma nithanda izwi noma izinto zezwe uthanda lukaNkulunkulu lokho kini ngakho ke kuthiwa ngazo zonke lezi zinto ezinkulu ezenzeka emhlabeni namuhla ngaphansi kwegama lenkolo na izinto zezwe futhi abantu bavele bakugwinye kwehle njengengulube wokweni lengulube yabo oh lokho kukahle akukho lutho mayelana nalokho yabo babekuphawu futhi bamakwa basuze yabo manje niyaqonda ukuthi yini insali yamajuda eyinkulungwane eyikhulu namashumi amane nanina lapho behlezi khona belindile na ngehora ngo ngiyayibona ke manje ntombi yisiwula engeke ithathe engazange ithathe amafutha futhi iyadingeka ivuke futhi yehlukaniswe okulungile nokungalungile ngosuku lokwahlulela na ngabe niyaqonda ukuthi lapho intombi eyisiwula iqala ukwemukela njengamanje ukuthi yayidinga lokhu yalilandela kwakuyilowo mzuzu kanye nje umyeni afika ngawo na ngakho-ke sesisondele kangakanani na khona manje sinesikhathi esifushane nje angazi ukuthi kungahle kube isikhathi eside kangakanani bengingeke ngisho ukuthi nini angazi kungahle kube ngomunye unyaka kungahle kube ngeminye iminyaka eyishumi iminyaka engamashumi amane kungahle kube yimizuzu engamashumi amane angazi angeke ngisho kodwa ngiyazi ukuthi sekuseduze impela futhi umoya wenkosi manje kuzofika isikhathi lapho into yokuqala niyazi ibandla lizovele liqale ukuphola nje manje bangaki abantu okuqaphelile ukuphola kwebandla iminyakeni embala edlule na impela ngabe kuya kuphi na iLaodikeya lapho sizocosha khona kulobu busuku futhi silethe ingelosi yebandla yaseLaodikeya ngaphandle siyiveze ukuze niyibone futhi nibone umlayezo wayo nokuthi uzoba yini futhi ekupheleni konyaka webandla laseLaodikeya lapho ligamanxa futhi lisabalalela ephakadeni khona-ke ngiyamthanda nje animthandi na yebo mnumzane yini uPaul kaNkulunkulu na umoya ongcwele yini uPaul esilo na ukunqaba wona lokho ngokubili ukodwa ngokubona ne awuba futhi bangaki ababesemhlabeni abangawemukelanga na wonke ongabekanga uPaul wathatha uPaul esilo wonke lowo owayengenawo umoya kaNkulunkulu wayene uPaul esilo uPaul kaNkulunkulu ngumoya ongcwele iBhayibheli lasho njalo yonke indawo empalweni ikhuluma ngaye ithi uPaul kaNkulunkulu futhi wonke owayengenalo kwakuyilowo olinqabile futhi balinqaba kanjani na ngokwala ukulizwa ngabe kunjalo na manje khumbulani kuthela kanjani ukukholwa na ngokuzwa yayibekwe kuphi uPaul na esandleni na qabo ekhanda na qabo endlebeni niyabo endlebeni ukuzwa kwenzani na wabeka isibaze ekuzweni futhi akusekho wena othi akusekho kunye kwalelo kwami angifuni lutho luphathelene nalo angifuni lutho luphathelene nalokho kufana nje nabo futhi nevilingingi ngizovumela kuqhubeke baze abanye bengizonitshela ngalokho ukuthi akule kwenzeka ngalabo asebake bakhanyiselwa uyabo ukuba bafinyelele bangene embusweni niyabo kufana nalawo makholo athiyeke emngceleni bukani akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele banambitha amandla ezwezwe elizayo uma bezofanele bahlubuke ukuba babuye bazivuse baphenduke lokhu sebezibethelela bona indodana kaNkulunkulu futhi bayilethe ehlazweni obala futhi bathatha igazi lesivumelwano angceliswa ngalo into engengcwele yabo ukuba bakhethiwe bangenza lokho ngempela ngokuphelele akunakwenzeka bengeke akwenze yabo ngoba wayengenzani na yabo kodwa ukubala igazi lesivumelwano manje yabo uma ekhethiwe futhi esiqendini ngeke akwazi ukukwenza kunakwenzeka nje ukuba kwenze manje sithathe sakubhoboza kwehlela ezansi ngoba imvula iza kaningi emhlabeni ukuwulungisa nameva namakhakhasi akusondele kukho ukulahlwa ukuphela kwakho ngokushiswa ukolo uzothathwa uyise ekhaya enqolobaneni kodwa le mvula inikeza impilo inele kokubili ukhula nokolo kokubili kuyathokoza futhi kuzizwela ngendlela efanayo ngayo ngesikhathi kujabulela kubona imvula efika kodwa niyakubazi ngezithelo zabo noma banezithelo zabo zokhula noma izithelo zohlamvu manje zikakolo manje nako kuzokwenza manje ukukhombisa ukuthi lapho lo mngcele lapho ukungezama ukunikhuphulela le ntombi yabo ukuze nizone izoqonda manje ekholeni lithike emngceleni buke okwenzekile lapho befika eKadeshi Barnea abantwana bakwaisrayeli ngikuthathe nje emuva laphambili kuGenesis futhi emuva laphambili kuExodus nakuyo yonke indawo ngezama ukunifanekisela khona yabo ukuze iklasi lingakubheji manje ngesikhathi lababantu kulokho ophumweni lapho befika eKadeshi Barnea iKadeshi Barnea yayisihlalo sokwahlulelwa somhlaba ngaleso sikhathi yilapho Israyeli yathola khona isihlalo sakhe sokwahlulelwa ukuthi babesanda kwakuyizinsuku nje eziyishumi nanye kuphela kusuka entabeni lapho babemukele khona emiyalo baze bafike ekwahluleleni uhambo lwezinsuku eziyishumi nanye ngasogwini lolwandle basho ibhayibheli uhambo lwezinsuku eziyishumi nanye futhi bafike eKadeshi futhi lapho behlulelwa ngemva kokuba uNkulunkulu ngabe wayesebawezile cishe izinsuku ezine bahamba bathi nguba buyela ngo emuva ngalapha ehlane lapho futhi bazulazula bajikeleza futhi bathola iminyalo nezinto ezinjalo futhi babuyela emuva nokuthi kanjani kwenzeka yini kwase kuthi ke bafika lapha futhi ezinsukwini ezishumi nanye ukusuka lapho beze kwathuleleni kwabo eKadeshi Barnea kwenzekani na wathethe yedwa esizweni ngazinge futhi wathi bani niye ngale kuyohlole yizwe futhi nibone ukuthi hlobolini lwezwe okuyilo awu bonke bawela babuka ababili babo bangena bathola isixeko esikhulu kakhulu samagilebhisi wo isixeko esikhulu kakhulu wathatha amadoda amabili usijwala aphume naso manje benzani ngenkathi sebebuya futhi bebone ukuthi kwakuyizwe linjani na babona ama-amor kanye na abehlukene lapho futhi bathi ngale bayeziqhwaga lokho kwakungukuthi empeleni amadodana kakhayini ekugcineni ayefike phezulu lapho kulelozwe wathi bayeziqhwaga futhi bathi thina singeke sikwazi ukulithatha izindawo zabo zibiyele zonke nezintonga ezinkulu kakhulu futhi ngani sibukeka njengezintethe eceleni kwabo benzeni na ngani base belibone ngempela yizwe banambitha izithelo zalo niyabo uKhalebi noJoshua benyuka bathola ubufakazi futhi babubuyisa babenabo ehlombe labo banambitha izithelo kunjalo bona abazange baye ngalapho kodwa uKhalebi noJoshua bawela babuya nobufakazi uKhalebi noJoshua bathi sinamandla okulithatha niyabongani na ngoba uKhalebi noJoshua babebuke izwi uNkulunkulu wathi izwe ngelenu lonke ligcwele ama-amori namahivi nalo lonke uhlobo lwamalayithi ngaleya kodwa wathi ngelenu futhi yonke indawo lapho unyawo lwenu lunyathela khona ngizoninika lona kunjalo qhubekani nokuhamba nje niyabo ngelenu kodwa bathi ho qabo angeke sikwazi ukuba nemvuselelo kanjalo ho ngani ni yazi ukuthini umbishopi omkhulu noma umbishopi noma ikhosi lesifunda noma othile wehlile futhi wasikhahlela wasikipa sonke he qhubeka kunjalo sizoba nayo manje kwase kuthi ke laba babili babuye lapho futhi bathi sinamandla kakhulu ukulithatha ngoba uNkulunkulu usho kanjalo asihambe siyelithatha kodwa niyabo lamakhono athiyeke emngceleni akhuphuka kude ngokwenele ukulinambitha linambitheka kahle yebo kodwa wo ngeke sikwenze manje yini leyo na nali khona namuhla manje ebhekisisane lowo mfo khona lapha uNkulunkulu uyambiza he kulungile manje uyasindiswa umama wakhe washela phezu kwebhoti futhi umthumela kuthi condition elithile ukuze athole imfundo yakhe ukuthi kushingelwa kanjani awu uyaphuma lapho selokhu ecabanga ukuthi sonke isikhathi uma ebona abesifazane abagqoke ngokungazihloniphi abatholayo kuyamdabula ngaso sonke isikhathi uma ehogela usikilidi angakwazi nje ukuyekela nje ukubhema owodwa uyazi ukuthi lokho kuliphutha akafuni ukwenza lokho ngakho-ke wathi nkosi ngigcwalise susa leyo nto isuka kimi uNkulunkulu wathi kulungile ngizokwenzela lokho ndodana ngikususe konke kuwe ngokuye ubusuku wabhadazelwa ngele mishini encane ndawo futhi uzwa umbhaphathizo kamoya ngcwele wathi awusho usekhuphukele ezinyathelweni zokuqala kulungisiswa wakhuphukele ezinyathelweni zesibili ukungcweliswa manje usewulungele umbhaphathizo ndiyabo ezokuqala zesibili sesithathu usewulungele umbhaphathizo umefika phezulu lapho ufunda phansi ephepheleni wathi yikho kanye abakwenzile ya yikho kanye lowo umbhaphathizo egameni likajesu yilokho abakwenzile kunjalo wathi ukufunda lokho futhi ngifunde konke ephepheleni futhi yena uqinisile impela kulokho Bishopi wenza ini lutho kwalowo mpeto wo ngiyabona banomoya ngcwele bakhuluma ngezilimi benza lezi zinto baphulukisa abagulayo o ya lokho yiko kanye wayebuka ngale uyabo ubuke ezweni elingale emngceleni o uma bengingakufundisa lokho ebandleni lami o ngipresbyterian umethodist ibaptist niyazi o umbishopi uzongiphosela ngaphandle awu ngeke nje sikwenze lokho ngeke sibe nomhlangano onjengalowo ebandleni lethu wonke wabo wayengasukumaphume
he was once enlightened amen
Lo wose wake wakhanyiswa futhi walambitha iziphiwo zasezulwini uma ezokuwa kulolu hambo aluthathile ubuyele muva ukuba azivuselele futhi ekuphendukeni ngoba wone kuNkulunkulu yini yini sona nangu kungakhole wonile kuNkulunkulu futhi wenzeni na ubale isivumelwano abengcweliswe ngaso ngoba ngathi siyinto engengcwele futhi wayesevele edelele imisebenzi yomusa emlethe phezulu lapho lapho akusekho umhlatshelo wakhe ngaphandle kokubukeka kwesabeka kokwahlulela okuvuthayo nolaka oluya kudla isitsha ngoba indiniselo ngeyami kusho inkosi ngokuba izwi likankulunkulu libukhali namandla kakhulu kunenkembe sekade kozombili lisika lize lahlukanisa umkantsha futhi lehlukanisa imicabango nezizindle zengqondo nakho lapho khona nakho lapho khona Uma ubone ukukhanya hamba kukho hamba awazi lapho uya khona kodwa kubeke uhambe uhamba ubheke ngase Calvary zigcine usongulukile ubheke Calvary uhamba uhamba Oh uNkulunkulu kwangathi ngelikilanga ibandla lingumfanekiso kaInoki iminyaka ngamakhulu amahlanu wahamba phambi kukaNkulunkulu ihambe ihambe kukhanyeni nobufakazi ukuthi yonke into uNkulunkulu ayishilo uyenzile akazange amcinule lokho inkosi ethe kwenze uInoki wakwenza Manje wayengumfanekiso kubulani umkhumbi ungumfanekiso wamaJuda inkulungwane eyikhulu namashumi amane nane ethwalwe yaweliswa okungunowa nezikejane sakhe kodwa uEnoch wayekhaya ngaphambi nje kancanyana kukazamcolo niyakwazi lokho ngakho ke uEnoch uqhubeka nje ehambe kukhanyeni ngakho ke ngelinyilanga wezwa izinyawo zakhe ziphakama emhlabathini waqhubeka nje nokuhamba futhi wahamba wayoshona enkazimulweni ngaphandle ngisho kokuba afe kunjalo uNkulunkulu wamthatha ngoba wayehamba kukhanyeni nobufakazi ukuthi wahamba kukhanyeni kukaNkulunkulu waqhubeka nokuhamba ihamba asingene ezicatshweni zethu zokuhamba bani qhubeka uhambe kukhanyeni ubukhanye kuhle kuvela lapha amathonsi amazolo Musa ekhanya khona Kose khanyisa ndawo zonke mina sebusuku uJesu ukukhanya kwezwe Asilicule manje Sizo hambe kukhanyeni nokukhanya kuhle okuvela lapho mathenza amazolo Musa ekhanya khona Kose khanyisa ndawo zonke mina sebusuku uJesu ukukhanya kwezwe nonke nina bangcwele bokukhanya memezelani uJesu ukukhanya kwezwe khona ke izinsimbi zasezulwini ziyokhala uJesu ukhanya kwezwe sizo hambe kukhanyeni ukukhanya okuhle okuvela lapho amathonsi amazolo ekhanya khona Kose khanyisa ndawo zonke mina sebusuku uJesu kukanya kwezwe asikhulumisa amakhanda ethu futhi nje nje kwesikashana manje angazi noma bakhona yini abanye lapha ungathanda ukuba nesipiliyoni sokugcwaliswa ngomoya ongcwele athi ngikhumbule futhi Branham ngikhumbule bandla ngifuna kuhambe kukhanyeni ngifuna lobo bumnandi hayi impande yobumunyu kimi ngifuna kuba yinceka kaNkulunkulu nje phakamisa izandla zakho uthi ngikhumbule o Nkosi ya izandla ezingamashumi amabili noma ngaphezulu ziphakeme manje gcina namakhanda yini kothi emi lapho sisacilela phansi kanganye o Jesu kukhanya kwezwe sizohamba kulokhu kukhanya kungukukhanya kuhle kangaka ivela lapho amathinsi amazolo omuse khanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku uJesu kukhanya kwezwe wozani nonke nina bangcwele bokukhanya memezelani uJesu kukhanya kwezwe khona ke izintimbi zasezulwini ziyokhala o Jesu kukhanya kwezwe o sizohamba kulokhu kukhanya kukhanya kuhle kangaka kuvela lapho amathansi amazolo omuse khanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku uJesu ukukhanya kwezwe
Lord Jesus
Nkosi Jesu lapho besahamisha leliculo bafuna ukuhamba kukhanyeni kwevangeli thatha lezo zinhliziyo eziligugu Nkosi bangabakho bahlanze uthathe bonke ububi konke kungakhona ukukhiphe bangathi Jesu ukukhanya kwezwa ngangena amaduka bekwe lapha Nkosi abagulayo nabahluphekileyo woza kubo Nkosi Jesu baphulukise ukuze bakwazi ukuhamba kukhanyeni siphe khona Nkosi siyabonga ngesifundo sethu ngobukhona bukamoya ongcwele bebulokhu kulapha nathi futhi basigcina amahora buhlezi lapha abantu behleli kuleli kamelo lishisayo belindile balindele futhi balindile futhi bayazibuza Nkosi ngoba bayaqonda ngoba bezwa izwi lifundwa ukuthi sisesikhathini sokuphela kusekho lutho luselo ubuwule nje bezwe futhi ngelinye lalamalanga ukulingisa kuzofanele kunqamuke futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzosindisa wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu ubasindise ngomoya wakho futhi kwangathi umoya ongcwele angehlele kumunye ngamunye wabo futhi agcwalise izinhliziyo zabo ngokulunga nangokuthula ukuthi bazothela izithelo zikamoya ukuthi ukukhuthazela ubumnene ukuthula ukubekezela ukuthobeka ukukhola kumoya ongcwele Sibe kwale Nkosi ngizobethula kuwe manje ukwenzela inkonzo yakho egameni lika Jesu Christ indodana yakho amen Sizo hambe kukhanye Siphakamise izandla zethu lapho sicula ukukhanya kuhle kuvela lapho amathathu amazolo Musa ekhanya khona Kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku uJesu kukhanya kwezwe ngiyamthanda ngiyamthanda Bawa chanda kuthiwa njengelinze ndeso emthini wasekhalvari. Kamangalizi na sizoba nenkonzo yompaphathizo cishe imizuzu eyishumi manje eyishumi nhlanu noma yini lapho ngicabanga ukuthi kunenenekazi elincane lapha elizophaphathizwa. Ngabe kunjalo na? Kulungile, bangaka bazophaphathizwa kulukhukusa abangeke bakwazi ukubuya kulobu busuku babuyele inkonzo yompaphathizo kulokhu kuhlwa na? Oyedwa, babili, abathathu abangeke bakwazi ukuza kule ntambama noma ngaphambi kwenkonzo yakusihlwa ukuba bazophaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Unkulunkulu anibusise bantwana, ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ubeke phambi kwenu umnyango ovulekile futhi senikulungele ukuhamba ningene manje niyaphakathi ethuneni ukuthi zonke izinto ezindala zifile futhi zangcwatshwa. Manje khumbule umpaphathizo wakho kuphela ungukubonakaliswa kwangaphandle ukuthi ukuthile kwenzekile phansi lapha. Futhi khona ke sizohambe kukhanyeni siyelungela ukukhanya okuhle. Ukuzikhanyisa ndawo zonke mina sebusu uJesu kukhanya kwezwe. Ole nhlanganyelo enkulu, awuzizweli kahle nawo? Wo, ngizizwela kahle kakhulu nje. Kubukeka sengathi kunento ebenginayo enye yalokhu okuyifashini endala ukukalajwa ngebhulashi futhi ungikalapha nje ngensipho yamanzi aphuma emlotheni. Umfowethu uthe mhlawumbe nonke nifuna ukuphaphathizwa kulokhu kusa lungelane amasudu nezinto kuzoba manzi kulobu busuku. Kodwa kulungile uma ufuna ukwenza lokho, kodwa uma usukulungele ukuphaphathizwa kulokhu kusa kulungile. Ngiyakholwa ukuthi sizofanele sikususe lokhu. Ngeke yini futhi nevini na kulungile nomzane. Manje bangaki abafuna ukuhlala futhi babone umpaphathizo na? Kuthatha nje imizuzu embala futhi mhlawumbe awukwazi ubone wodwa qhubeka. Uma ungeke ukwazi ukuhlala, awuqiniseka ukuthi uyabuya kulobu busuku. Kodwa ngifisa ukuthi ubungakwazi futhi uhlale imizuzu embala ukubukela inkonzo yompaphathizo. Sizosusa lokhu futhi kunengilazi inkulu phezulu ngemuva lapha ebonakalisa wonke umuntu engena. Kuzoba usheshayo kini. Ngiqinisekile ngingcwatshwe nenkosi ngompaphathizo. Amen. Njengoba afa singcwatshwa ekufeni kwakhe, savuswa ekuvukeni kwakhe ukuhamba ebusheni bempilo. Inkosi nibusise. Bangakwaziyo ukuthi isifundo sakulobu busuku siyini na? Ilawudikeya ukugcina futhi isiqongo seminyaka yebandla. Kulungile, sizoba nenkonzo yompaphathizo. Teddy, uma uthanda ufuna ukubhaphathizwa, usupaphathiziwe, kukhona abanye babo abazohamba baye eChicago khona manje. Nebo, asikhuleke. Nkosi Jesu, sebehlalile futhi balalela izinkonzo zaphela, sibanikela kuwe manje Nkosi. Njengoba besaye eChicago, hamba kanye nabo Nkosi, futhi kwangathi lowo nalowo angathatha lokhu kukhanya okumangalisayo futhi akusabalalise Nkosi kulo lonke idolobha laseChicago, yonke indawo lapho beya khona. Iba nabo, size sihlangane kwangathi imimoya yabo ingaxeliswa kwehange kuwe egameni likaJesu. Amen.
Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee. In the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord. Amen.
Asiphakamise izandla zethu sithi ngiyakubonga Nkosi Jesu, ngidumisa igama lakho. Ngiyakubonga Nkosi, siyakwazisa lokho Nkosi ukuthi wena ngelinye ilanga umoya wehlela phezu kwendoda ephephelini futhi nje yasho yonke imfihlakalo kaNkulunkulu okwakuzokwenzeka. Baba siyazi ukuthi usenguNkulunkulu ofanayo futhi lapha wehlela phezu kwalomelusi omncane othobekile lapha Nkosi kulokhukusa owake waba semuva lapho kubunikwe lawo kodwa wena wamnyakazisa wabona kukhanya futhi waphuma futhi lapha inhliziyo yakhe ivuleke kakhulu waze wakhuluma naye waze wangazi ngisho nokuthi uzothini futhi wasukuma futhi wavumela umoya ongcwele unyakaze ngaye ngephimbo leziprofethi kithi. Ngiyabonga Baba futhi ngizofuna wena ngohlalo lwezindlela zami. Amen. Amen. Nikutholile lokho, nikutholile na. Niyabo ukuthi lokho bekuyini na. Qaphelani. Leyo thoni yephimbo lalowo wesifazane oyedwa lapho ekhuluma. Bese nibuke incazo ibuya ngethoni efanayo. Niyabo. Kukhona besifazane ababili abehlukene. Ngiyangabaza ngisho nokuthi bayazana yini nomakabo. Abazana, abazana omunye nomunye. Nango umoya ongcwele. Qaphelani. Kuvumelana kwephimbo kanjalo. Aniboni yini ukuthi lowo nguKristu phakathi kwabantu lapha na? Kulungile?
Brother Pat, go ahead.
22:16 of Revelation, I read in the name of the Lord Jesus. I, Jesus, have sent mine angel to testify.
No, but you don't want to go for it.
Amen.
Amen. Manje lokho ngokukamoya kuhola kobuNkulunkulu yabo umoya ongcwele hamba phakathi kwabantu abangafundele lutho ukuphumela lapho ekhuluma ngoba kamangalisi na ucabanga bangani leyo nto efanayo iBhayibheli lakhuluma ngayo futhi kulapha namuhla akusafanele sizibuze ngakho futhi wo wozani nimemukele bantu bami abathandekayo wozani nimemukele.
Where he leads me, I will follow.
Oh, all right. Not
you want to help me here now, brother?
Oh, yeah. Oh, we'll get it, brother. Back.
Kedisi salungiselele umbabathizo futhi ngikholegela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza izinhliziyo zenu zilungele lapho engiholela khona ngizomlandela. Ngingakusiza lapha mzalwane na? Awu ufanele ucishe leyo mibhobho eh?
Surely by the living God and by the
ngiyakuyala kuNkulunkulu ophilayo nangokukhuthaza kwezwi lakhe ukuthi uze ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kumbula ngiyenza lokho ngoba iBhayibheli lisiphoqelele ukuthi senze lokho futhi uPawulu wathi sikwenze futhi uma ingelosi ifundise enye into mayibe ngeqalekisiwe. Futhi ngiye ngifune kumemezela nje lokhu ekupheleni kwendlela yami njengoba enza angizange ngigweme kumemezela kini lonke icebo likaNkulunkulu njengoba ngilazi njalo impela akukho gazi lomuntu phezu kwethu. Oh animthandi na? Oh ngimthanda kanjani pho? Kulungile ake sime sisacula iculo lethu lokuphuma. Kulungile kuze kube yileso isikhathi sizo hambane kama liga Jesu kana wokutabuka nowosi lizokunika injabulo nenduduzo lithathe noma uyaphi kameleleko kameleleko okangaka limna olimnandi kanga themba lomhlaba nokwethaba kwezo kameleni ku kameleni ku ogangakalimna olimnandi kanga themba lomhlaba nokwethaba kwe manje sisakhothamisa amakhanda ethu siyacula ngegama lika Jesu ngiyakhothama ngiwangobuse ezinyaweni zakhe inkosi yamakhosi ezulwini siyoyiqhelisa lapho uhambo lwethu seluphelile.